mawabu inabwenzi zinali ngati zodabwitsa kwa ine kukhala pano lero. Ine sindimayembekeza kuti ndidzakhala kuno. Ine ndimayenera kuti ndikakhale ku Kentucky. Ndipo mzanga wokondedwa kwambiri anadwala moopsa, mʼbale wathu Ryle McSpadden. Chikhalidwe chakuti akufa mʼchipatala. Akazi a Ferguson amene ankakonda kubwera kuno, mwana wawo wamamuna akufa nayenso mʼchipatala. Ndipo chotero ine sindinapite, ndipo ndinangokhala chifukwa cha iwo. Ndipo kenako bambo Mathini ampingo wa Pentecoste mu New Albany pa Silver Street kungodutsa a ndipakati ndipa Oak and Silver ine tikuganiza. Ndipo iye ine ndimayenera kuti ndimuyankhulire usiku uno. Ndipo ine ndinamuuza iye ndinazisintha izo lachitatu lapitali. Ndipo ndinamuuza iye kuti ine ndidikirira mpaka ine ndidzabwerere kuchokera ku Indianapolis. Ndipo kenako basi pamene ine ndimathamangira kuchipatala dzulo kuti ndikamuone mbali layo bwanji, ine ndinakumana naye iye. Ndipo iye anati, chabwino, ine ndaona kuti inu simunapite. Ndipo ine ndinati, ayi. Iye anati, chabwino, bwerani mudzayankhule muli monse. Chotero ine ndikuganiza Ambuye akalola ine ndikakhala kumusi kumeneko usiku uno kuti ndikamuyankhulire mbali Mathini. Ndipo iye ine ndinamuuza iye kuti pamene ife tikadzapita kumeneko, ine ndikanati ndidzakhale ndi msonkhano wa machiritso kwa iye. Ndipo ine kawirikawiri ndimakonda kusala pafupifupi masiku atatu msonkhano wa machiritso usanachitike. Chotero ine ndinamuuza iye kuti ndikayankhula, ndipo ngati aliyense kumeneko ife tikawapempherera iwo muli monse, basi a mzere wapemphero wa nthawi zonse. Tsopano ife tili ndi sabata limodzi lina, sabata kuchokera lolemba mbali kubwerali, tsopano kuti misonkhano iyambike ku Caddo Tabernacle mu Indianapolis. Ndipo ife tikudalira kuti Ambuye akalidalitsa ife kumeneko mu msonkhano wopambana waukulu. Monga mwana akuyembekezera Krismasi, ine ndikuyembekezera msonkhano umenewo. Ine inu basi china chake chokhudza kutumikira Ambuye, ife timatopa kwambiri nthawi zina mpaka izo zimaoneka ngati ife sitingapite patsogolo paliponse. Ndiyeno pamene iwe upuma tsiku limodzi kapena awiri okha, pamakhala china chake chimakukhudza iwe, ndipo umangoyenera kuti upitenso kachiwiri. Chotero lero ife tili pano ndi cholinga chimodzi, ndicho kutumikira Ambuye. Ndipo basi ife tisanakhale ndi pemphero ndi kuwerenga kwa mawu, ine ndikufuna kuti ndipepese poyera kwa mbale Neville. Ine dzulo, ine ndinakhala ku nyumba kuchokera ku Kentucky dzulo, ndi cholinga chakuti ndidzalalikire mmalo mwa iye pa wayiresi. Loyeruka likubwerali ndipo Ambuye akalola, ndipo mbale Neville akalola, ine ndikufuna kuti ndidzayankhule pakuwulutsa kwa mmawa loyeruka likubwerali mmalo mwa mbale Neville. Ndipo chotero iye anali wachisomo kwambiri kuti andikhululukire ine mophweka. Iye anati, ndikuganiza kuti ndinapezerapo mwayi pa iye, ndipo iye ndi mmodzi wa anthu amene ndingati ine ndikhoza kumubwezera zoyamikira ndipo kuyembekezera wina wake. Ndipo chimene chinandisokoneza ine chinali molawirira mmawa umenewo pamene iwo anandiyitanira ine kwa mbale layo ndi iwo mu New Albany. Ndipo ine iwo anali pafupifupi maminiti 10 kuti kwanena ine koloko. Ndipo ine ndinati, oh, ine ndimayenera kukhala pakuwulutsa uko mu maminiti 10. Ndipo kuno ine mu Jeffersonville, iye kumusi uko akundiyembekezera ine. Chotero ine mbale Wudu anamuimbira iye dzulo, ndipo ine ndinaganiza ndimulola mbale Wudu andipepesere ine poyamba, ine mukudziwa. Chotero iye anangondipatsa chilango kundipatsa ine kuti ndidzayankhule mawu uno kuti ndibwere kuno. Chotero apa ife tinali, ndipo chotero iye ndi ife. Ife tikudalira kuti Mulungu adza akhala misonkhano yathuyi. Ine ndilibe chimene ndakonzeratu, sindikudziwa nkomwe poyambira mulemba. Ndinangotola Baibulo langa mphindi zingapo zapitazo ndi kumathamangira kuno. Ine ndinachita kutenga Baibulo langa la Collins chifukwa ilo lili ndi zilembo zokulirapo. Mayi, ine ndadutsa 40 ine mukudziwa. Chotero pamene iwe ufika usinkhu wa zaka 40, chilichonse chokuyandikira iwe sumachiona icho monga iwe unkachitira, ine mukudziwa. Ndiyangati akudziwa kuti izo ndizoona. Iya, inde bwana. Kuno osatikale kwambiri ine ndinaganiza kumati, pali china chake cholakwika ndine. Ine sindingavale magalasi obiriwira kapena magalasi ofirira, ine sindimatha, zimandidwalitsa mimba mwanga. Chotero ine ndinati, pali china chake cholakwika. Ine ndinamuimbira Dr. Adea, ndipo ine ndinati, Doc, ndi mtundu wanji, kodi mungandiyeze maso anga? ndiuzeni ine mtundu wa magalasi amene ndikuyenera kukhala nawo. Iye anati, ine ndikhoza kukuwuzani inu chiyani? Anati, ine ndikuwuzani inu, ine ndingokutumizani inu ku Louisville kwa katswiri wina kumeneko wa zimenezo. Chabwino, ine ndinati, ine sindikufuna kuyeza maso, ine ndinati, ine ndi maso abwino. Ndikuweza kuyima, ndikuliona tsitsi, lili pansi. Iye anati, kwa makudibu ino, akakuyezeni inu muli monsi. Ndipo iye akakuzani, ntundumene inu mugenera kukhala nawo. Chotero, ine ndinapita kumeneko, ndipo ndinadzapeza kuti iye anali mbale wa Chikristu. Ankafuna kuti abwerere ku Africa ndi ine, ndikumaka chita ma operation ena. Anati, tsopano, mbadwa zimenezo, ndizosampetseka kwambiri. Mwaona, anati, iwo sangalole kuti mpeni, wadule iwo. Koma iwo ama kukondani inu. Ndipo ine ndikufuna kupereka miezi sikisi ya utumiki wauleri. Wojo tsangala, njizi ntumonga joncho, kwa mbadwazo. Ndipo iya, anati, inu mukadzapita kumeneko, anati, ndikufuna ndizapereke miezi sikisi ya moyo wanga kutumiki wa Ambuye. Ine ndinati, dog, kodino mumakhulupirira mumachiritso auzimu? Iye anati, mawu ali onse a izo. Ndipo iye anandipatsa ine umboni wa nthawi ina pamene iye anali katswiri wapamero ndi maso. Iye anati, iwo anamuimbira iye, mwana wang'ono anali atameza imodzi ya kherere zimenezo, ndipo iyo inadzakodwa pakhosi pake. Anati, ndinapita kumeneko, ndipo mwanayo anali akungopita. Iwo anathamangira naye kuchipatala. Panalibe chilichonse chimene mukanachita, anati, ine sindinadziwe choti ndichite, chotero anati, ine basi ngati ndinatuluka mchipinda. Ndipo ndinati, wokondedwa Atate akumwamba, ndithandizeni kuti ndidziwe mwanjira ina, choti ndichite kwa mwana wosaukayo. Iye akufa, ndipo sindingathe kupeza chilichonse pomuzungulira iye, kumugwedeza iye, ndipo sindikudziwa choti ndichite. Ndipo anati, mwanayo anapita, aha! Ndipo kherereyo linawulukira pansi. Chotero, iye anati, ine ndingalephere bwanji kukhulupirira? Pemphero limasintha zinthu. Uko nkulondola. Chotero, iye anandiwuza ine. Ife tinakhala pamenepo ndikuyankhulana kanthawi pang'ono. Ndipo iye anali ndi chipinda chaching'ono cha mdima, iye anali ndi chinthu chaching'ono chimene chinabwera pamenepo, ndipo ine ndinaona kuwala kwa kung'ono kofira. Iye anati, kodi mungawerenge zimenezo? Ine ndikuchiona icho chikuti 2020. Ine ndinati, inde bwana, ine ndimatha kuwerenga icho muli monse 2020. Kenako iye anayika 1515. Ine ndimatha kuwerenga icho. Ndipo 1010. Ine ndimatha kuwerenga icho. Anati, chabwino, mulibe movuto lochuluka ndi maso anu. Kenako iye anayika teleskopu yaing'ono kunja apa ndi anati, ndiwerengerene ine chimenecho. Ndipo ine ndinazindikira icho. Ine ndimakhoza kuwerenga izo bwinobwino. Iye amapitirira kumayandikira yandikira. Ine ndinayamba kuchepetsa liwiro la mawerengedwe yanga. Pamene iye anadzafika pafupifupi monga chonchi, ine ndinasiya. Iye anati, ine ndikuwuzani inu, ndisanakufunseni inu. Inu munadutsa 40. Ine ndinati, inde, izonzona. Ine ndinati, ndi 45. Ndipo iye anati, chabwino, pamene munthu wadutsa 40, anati, ine sindikuona momwe inu mwapirira nazo nthawi yayitali chonchi. Anati, monga momwe tsitsi lanu limachitira imvi, khungu lanu limachita makwinya, tsitsi limabwera mʼmakutu mwanu ndi zina zotero. Bambo igani akhoza kukuzani inu zimenezo monga ometa. Ndipo pamene iwe udutsa usinkhu wa zaka 40, anati, maso anu amapwa ndipo samatha madzi. Anati, tsopano ndikuwuzani momwe mungachitire izo. Chabwino, tsopano, inu muzifinya maso anu moyandikana pamodzi ndi kumawerenga izo. Chabwino mbale, ine ndimakhoza kuwerenga izo ngati izo zikanakhala pafupi chotero kwa ine. Kufinya maso anga, kuyika manja anga monga choncho ndi kupanga teleskopu yaing'ono monga inu mukukhoza kuwerenga izo. Palibe chola kuyika chilichonse ndi maso anu. Ndi chilengedwe basi, usinkhu wa zaka 40 zakubadwa, anthu amayenera kuti azivala magalasi owerengera. Ndipo chotero iye ankafuna kundipangira ine ena, ndipo chabwino iye anatero. Koma ine sindinazikonde konse zinthuzo, inu mwaona. Ndipo ine nthawi zonse sindimalingalira za iwo, ndipo ndimawerenga nthawi zina. Ndipo koma ine ndangodzipezera Bible la Collins limene lili a ndi zilembo zazikulu pang'ono. Ndipo ndinaganiza chabwino ine sindingazilowere kuwavala iwo, inu mwaona. Ndipo iwe sumayang'ana ngati ine ndingayang'ane kumbali monga choncho, iwe sungaoneka likonse, koma iwe umayang'ana pansi pafupi. Ndiye izo zimabweretsa izo kwa iwe. Anati, tsopano ukayamba kuwerenga monga chonchi, anati, chinthu choyamba inu mukudziwa, iwe umakhala wakupitirira kumakankhira dzanja lako mbuyo. Kutali choncho, mkono wako siwautali mokwanira kuti ungafikire kwa izo. Chotero umo ndi momwe izo zimakhalira. Ndipo chotero tsopano a mbuye adalitse. Tsopano ine ndikufuna ndikufunseni inu china chake mawa uno, ife tisanayambe phunziro la Sunday School. chiani? Kodi ntengo ndi chiani? Ndakhala ndikulingalira pa izo, ngati ine ndikanakhala ndi mmero wokwanira mawa uno, ine ndikanalalikira pa phunziro limenero. Koma mmero wanga ndi woyipa, ndipo ine ndili ndi msonkhano uwu umene ukubwera kuno New Abane usiku uno. Ndiyeno inenso ine ndili misonkhano ikuyambika. Ine ndikungofuna kuti ndiphunzitse kwa kanthawi mawa uno kuchokera mu lemba lina. Koma kodi ntengo ndi chiani? Amayi anga, sindikuganiza kuti iwo ali pano, sindikuwaona paliponse, iwo alipo, inde, amayi, inu mukuchepa. Chotero, ine ndinawafunsa iwo dzulo, ine ndinawafunsa iwo phunzirolo, chifukwa ine ndakhala ndikuliwerenga iro. Kodi munakhalapo ndi chinthu mʼmaganizo mwanu, ndikuyamba kuwerenga, mʼbale Weba, inu munachitapo izo nthawi zambiri, ndikungoyamba kuwerenga. Kodi ntengo ndi chiyani, ndipo ine ndinayamba kulingalira, ine ndinati, inu mukudziwa, ngati ine nditakhala ndi madola 100 million atakhala apa pa mulu, ndipo nkukhala ndi batani laling'ono apa. Ngati nditakanikiza batani ili, ndingataye madola 100 million anga, koma ndingayambe kuyankhulana ndi abambo anga okalamba amene anapita monga ola limodzi, munthu wachivundi kachiwiri. Ine ndingachite chiyani? Osakayikira, ine ndingakanikize bataniro. Ine ndingapereke madola 100 million mawa uno kuti ndiwakhazike abambo anga pansi pa mpandowu. Pamene ine ndikuphunzitsa phunziro ili. Chotero mtengo wa ndalama ndi chiyani? Kodi moyo ndi wochuluka bwanji kuposa ndalama? Mukuona? Tsopano amayi, inu mukumbukira pamene ine ndinali ndi Ford yaing'ono yakale ya T model, yaing'ono yakale 26 model, momwe ndinkachipukutira chinthu chimenecho. Ine ndinali mwana chabe, pafupifupi usinkhu wa zaka 16-17 zakubadwa, ndinali wochimwa nthawi imeneyo. Ndipo nthawi zina ine ndinkagwira ntchito ndi bambo Genta kumbuyo uko, ndipo ndinka pambuyo pala mulungu masana, la mulungu mawa, ndinkapita kumusi ndikukanola mano onse ndi zinthu a kompresa ya mpweya ndikuitsuka iyo. La mulungu masana ine ndinkapukuta Ford yaing'ono yakalija mpaka inkaoneka ngati penti ikanganukapo pa iyo. Bwanji ngati ine ndikanayesera mawa uno kuti ndipeze chidutswa chimodzi cha Ford imeneyo. Bwanji ngati ndikanayesera kupeza chimodzi cha zidutswa zazing'ono kuchokera pa kompresa ya mpweya ija, nthawi yomweyo ndikanakhala ndikupindula miyoyo, ndinkapukuta Ford yanga, ndikudabwa komwe mtengo uli. Ndinkagwira ntchito la mulungu mawa kuntunda uko monga momwe iwo ankandilolera ine, ine ndinkayamikira zimenezo chifukwa ndinali mungongole. Ndipo ine koma kuti izo zinanditengera ine kuti kodi zinapindula chiyani? Mbale Ledford, bwanji ngati wina wake atabwera kwa inu ndi ine ndi mbale Neville mawa uno pensefe pano atatu aifekani ndikuti atumiki ndimupatsa aliyense wa inu madola miliyoni, wina wake anali wachuma akhoza kuchita izo. Ndipo ine nkuti tsopano mbale Ledford, mbale Neville, ine ndikukuzani inu zomwe ife tichite, tiyeni tipite tikawapeze anthu osauka onse omwe tingawapeze. Tiyeni tikapangitse nyumba yaing'ono iliyonse kusangalala, powagulira ana zovala ndi kulipira ngongole ya nyumba. Kapena kugula malo ang'ono awa, sitidzaphonya konse izo, madola miliyoni aliyense bwanji, chiwongola dzanja pa izo, kusamalira ochuluka omwe ife tingakwanitse ndi zimenezo, kuyikamo chuma china chabwino kapena china chake, ndiyeno ife tingachite chiyani? Zimenezo zikhoza kukhala zabwino kuti osalola kuti aliyense adziwe kanthu za zimenezo. Mitima yathu ingakhutire. Koma tsopano muzaka 100 kuchokera lero abale, izo zingatengere chozizwitsa cha Mulungu ngati ife tingakhalebe moyo zaka 100 kuchokera lero. Inu mukudziwa zimenezo. Tsopano ife tingakhale tili kumuyaya. Kodi madola miliyoni angachite chabwino chanji kapena kudyetsa osauka konseko ndi zinthu zimene ife tazichita? Mukuona mtengo wake sungakhale wochuluka chomwecho ngati nditakhala ndi biliyoni mawa uno. Izo zingatichitire ife ubwino wanji ife titapita? Koma ndiloleni ine ndikuzeni inu china chake, ife tilibe ndalama zimenezo, ndinu munthu osauka tonsefe tili uko nkulondola. Ife timakhala moyo ndi zithandizo za anthu pokhala atumiki. Koma mbale mu Africa, mnyamata mmodzi wa ng'ono wakuda wa usinkhu pafupifupi chonchi kapena hule wa munsewu uko mu Louisville, moyo umodzi utapulumutsidwa mumuyaya. Pamene nyenyezi imeneyo izikawala kutsidyako, dzina lathu lidzakulungidwa mmenemo. Mtengo wanu ndi umenewo. Si zochuluka bwanji zimene muli nazo, zochuluka bwanji zimene mukuzikhumba, ndi zochuluka bwanji zimene mungachite kuti mupulumutsire miyoyo kwa Yesu Khristu. Ndalama zathu zidzatha. Ine ndinkapukuta Ford yaing'ono yakalija, ndipo mawa uno yakhala uko mu garaja ndi Cadillac yomwe iwo anandipatsa ine. Koma limodzi la masiku awa Cadillac imeneyo idzakhala momwe Ford iliri, iyo sidzakhalaponso, koma Mulungu adzakhala be yemweyo. Koma ngati ine ndingapulumutsire moyo kwa Khristu, mbale bola ngati kuli muyaya, ulemerero wa Mulungu udzakhazikika pa moyo umenewo. Chotero mtengo ndi chiyani muli monse? Iwo umachita ubwino wanji pamene kulimbana kuli pakosi panu, ndipo dokotala aona kugunda kukubwera pa dzanja panu kuti ndalama zonse ndi kutchuka, ndizo ubwino wanji? Anthu oti azikusisitani pansana kapena kudzakhala munthu wankulu, izo zimakuchitirani ubwino wanji? Osati mpang'ono pomwe, izo zimatha ndipo zimatsala pano pa dziko lapansi. Koma moyo umodzi udapulumutsidwa, inu mudzaona dzina lanu lidakutidwa mmenemo. Bola ngati nyenyezi ya mmawa idzakhala ikunyezimira mu mlengalenga. Chotero tiyeni tipulumutse miyoyo abale. Mmodzi aliyense akaza pa khomo inu, inu simukusowa kuti mukhale mlaliki. Inu muchite china chake kwa ulemerero wa Mulungu. Kumbukirani zinthu zamuyaya ndi zomwe zimakhala kwa nthawi zonse, ndipo ndiko kupulumutsa miyoyo. Mulole icho chidzikhala chinthu choyambirira cha ntchito zanu zonse ndi malingaliro anu onse ndi zolinga zanu zonse. Dzulo nditayima chapafupi nditagwira dzanja la mayi, mkono wanga mowakumbatira iwo, ndipo chibwano chawo chikunjenjemera. Ndipo mnyamata wake atagona pamenepo akufa, iye anati, "Bile, ine ndakhala ndikufuna kuti inu mubwerere ku kachisi." Ine ndinati, "Mlongo Ferguson, ine ndingakonde nditachita zimenezo." Iye anatero, "Ine ndinati, chabwino, penyani mlongo, kumene ndingakhoze kupeza mwina mwake miyoyo fifite yopulumutsidwa pachaka mu kachisi, izo zingakhale zokololwa zabwino pachaka. Ine ndikhoza kupulumutsa 100,000 aiwo mdziko lina. Mukuona, pamene ndizidzalowa mu ulemerero, sindikufuna kudza Mulungu adzandipulumutsa ine. Iye anandipulumutsa kale, izo zakhazikika. Koma chinthu chake ndi chakuti pamene ine ndidzafike kumeneko, ine ndikufuna kuti ndidzayang'ane pozungulira ndi kudzaona nyenyezi zikuwala. Amen. Ine ndikufuna ndidzaone china chake chimene chimapanga china chake. Ngati ine ndikanafa, ndipo ine ndinali munthu wankulu, Presidenti monga Lincoln, kapena china chake chonga icho, iwo angadzamange chikumbutso chachikulu. Koma tsiku lina icho sikidzakhalapo. Koma moyo umodzi udapulumutsidwa mu ulemerero, dzina lanu lidzakutidwa mmenemo, bola ngati kuli muyaya ukuzungulira. Chabwino, tiyeni tipemphere tsopano. Atate athu akumwamba, ife modzichepetsa tikubwera kwa inu mawa uno. Mulungu, ndine wokondwa kuti ndinadzuka pafupifupi zaka 25 zapitazo, kuchoona chakuti chimwemwe sichipezeka ndi zinthu za dziko lino. Icho chimapangidwa ndi zinthu za muyaya zomwe zimatipangitsa ife kukhala osangalala moyo wathu. Ndipo ndine wothokoza bwanji mawa uno, ndiyoyamikira kwa inu chifukwa cha chipulumutso chanu ndi chisomo chanu chimene chandilola ine Ambuye kuti ndione pafupifupi miyoyo miliyoni ikugwada paguwa. Oh Mulungu, tsiku lina la ulemerero pamene ine ndidzawoloka, ine ndikuyembekeza kudzawaona iwo onse akuwala kumeneko ngati nyenyezi. Abale anga apa, alongo anga mawa uno, mmodzi aliyense akumverera mwanjira yomweyo. Iwo anali gawo mu izo Ambuye kudzera mapemphero awo ndi mapembedzero ndi kugwiritsitsa kwa Mulungu, akupemphera, kuyankhula ndi ena ndi kuyankhula mokweza za zinthu za Mulungu. Ndipo ife tikudalira lero Mulungu ngadali pali yense mkati muno omwe sali pamene iwo akuyenera kukhala, kapena sanamulandire Khristu panobe monga iwo akuyenera kuchitira. Mulole ili likhale tsiku limene lachisavundirawo, lingaliro la muyaya liti lipangidwe kuti akakutumikireni inu. Perekani za Atate, mulole Mkhristu aliyense mkati muno, mulole mtima wawo utenthe mkati mwawo kuti apite kunja kwina kwake mipanda ndi misewu ndi kubweretsa miyoyo yotayika. Zilibe kanthu momwe izo zili zodzichepetsa, iwo akhoza kubweretsa mu moyo umodzi umene ungabweretse miliyoni kumbuyo kwake. Ife sitikudziwa zimene ife tikuchita. Nthawi zina amayi ang'ono awa amadabwa Ambuye, koma iwo samadziwa chimene iwo akuyankhula. Pamene iwo akuyankhula kwa munthu wachichepere kapena munthu wina wachikulire kapena china chake chokhudza moyo wawo, perekani Ambuye. Sopano lowani mu mawu. Ambuye, inu muli mu mawu, ndipo mutipatse ife chikhulupiriro kuti tiwapange mawu kukhala moyo ndi ochita lero mioyo yathu mu umunthu wathu pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake ndi kwa ulemerero wake. Ameni. Ine sindikudziwa ngati anali Dwight Moody, ine ndikukhulupirira anali wokonza nsabato wa ku Boston, amene tsiku lina mkazi wang'ono masiku oyambirira a Methodist, iye ankafuna kuwachitira Ambuye china chake, chotero iye ankachapa ndipo ankasunga ndalama zake kuti apeze dola ndi theka. Ine ndikukhulupirira kuti mlaliki wakale abwere kudzamulalikira iye, ndipo iye anali atabwereka khola kwa kotala kapena china chake kwa usiku umenewo. Anakonza kholalo ndi kuyika benchi yaing'ono yochapira pansi ngati guwa. Ndipo kuti ndikuonetseni inu momwe izo zilili zophweka kwa inu amayi apa khomo tsopano. Ngona inu mukuti, oh mbale Branham, ngati ndingathe kulalikira. Inu simukuyenera kutero, inu basi ndinu umboni, ndinu chikoka moyo wanu. Ndipo iye anatenga timabukhu tina ndipo anapita pakona akulengezetsa msonkhano ndi kumagawa ito. Nthawi iliyonse wina akagwira iko, iwo ankaponyera ito pansi, woyera, wodzigulubuza, wotengeka ndi kumapitirira. Mukuona mnyamata wang'ono wachigulire anabwera pafupi ali ndi thalauza long'ambika, andakoka abambo ake anali pamapewa ake, tsitsi likugwera pansi pa nkhope yake. Anati, dona, mukupereka chiyani? Anati, kabuku mwana. Iye anapereka iko kwa iye monga choncho. Iye anakayang'ana iko, anati, sindingathe kuwerenga. Anati, chabwino, kakuti kukhala msonkhano siku uno kuntunda kuno. Oh, anati, ukhalapo mudandaula ngati nditabwera. Anati, iwe ukufuna, iwe uyenera kubwera wokondedwa ngati ungathe. Chabwino, ndichita zimenezo. Usiku umenewo pambuyo pakuyesetsa kwake konse ndi kufowoka, mtumiki wakale wokhulupirika anabwera. Anafika pa guwa ndipo anapemphera, anayimba nyimbo iye ndi donayo, ndipo anakhala pansi ngati omvetsera ake. Patapita kanthawi akudzandima pa chitseko anali mwana wang'ono wosaoneka bwino uja, tsitsi likugwera pansi pa nkhope yake. Inu mukudziwa yemwe ameneyo anali Dwight Moody. Usiku umenewo iye anagwada pa guwa, anatumiza miyoyo miliyoni kwa Mulungu. Mukuona, inu simukudziwa zomwe mukuchita. Yankhulani mau pang'ono kwa Yesu, chitirani umboni, yimbani kapena pempherani, ndipo monga mkate pa madzi, iwo udzabwerera kwa inu tsiku lina. Izo nzona, chabwino, ingo kumbukirani, musalephere, musalephere, mupindulire miyoyo. Chilichonse chimene mungachite muzipindulira miyoyo. Ine ndine wokondwa kuwaona anthu athu pano mawa uno, palibe modzi wa iwo ali mumphawi monga ine ndikudziwira. Nonse mwavala zovala zabwino, ndipo ndinu aukhondo a anthu ooneka anzeru. Ndine wothokoza kwambiri kwa Mulungu kudziwa kuti inu muli mwanjira imeneyo. Ine ndinabwera kuno anzanga nthawi ina mukupsinjika pamene ine ndinkalalikira nditavala ovololo, ndipo inu munkayenda mamayirosi kudzafika kuno, ndipo munkawoloka dzikoli, ndipo mulibe zokwanira kuti mudye. Ndipo ine ndikudziwa kunkulondola, ine ndikukumbukira zimenezo. Mulungu watidalitsa ife, ndipo ndife oyamikira kwa iye. Mwaona, koma mawa uno, mwaona momwe inu mukuonekera mosiyana mawa uno, ndine wothokoza chifukwa cha izo. Koma musalole zimenezo zikuimitseni inu. Kumbukirani kumene izo sikuchokera, kuchokera kumwamba, ndipo pindulani moyo, uko umenewo udzakhala kwa nthawi zonse. Ndipo mwina mwake gawo lalikulu la ino mwina lili ndi akaunti ya ku banki yaing'ono kina kwake, ndine wokondwa chifukwa cha zimenezo. Ndipo Mulungu adalitse izo mochuluka, koma musalole kuti zimenezo ziime pa njira yanu ya kupindula moyo. Uko nkulondola, muyambe kaye kusunga miyoyo. Tsopano ndimaganizira za mwina mwake, ine ndinamufunsa mbale Neville kapena mulibe phunziro lina lake la Sunday School, chotero ife timangophunzitsa kuchokera paliponse ndi pena pake mu Baibulo. Ndipo ndinaganiza zakuphunzitsa mawa uno pamene ine ndimabwera kuno, ine ndisanabwere mchipinda, pafupifupi pa buku la chivumbulutso. Kenako ndinakumbukira kuti programu ya pa wayiresi ili mkati mndandanda wa buku la chivumbulutso. Charles Fuller ndikuganiza akupanga a buku, ndipo mbale Fuller ndiwofanizitsa iye mwene. Ndipo ine ndimaopa kuti ife tikhala ngati takhala pamodzi pa izo, ndipo inu munazimva kale zina za izo. Chotero ndiye ine ndinaganiza ife tipite ku buku la Ahebri, ndirabwino. Ndi angati amakonda buku la Ahebri? Oh, ilo ndilopambana. Tiyeni tipite ku mutu wa 10. Ine ndikuganiza umenewo ndi mutu wokongola. Ine sindikudziwa ngati ine ndinayamba ndaphunzitsapo pa iwo, koma mwina mwake ndinatero kuno gawo la iwo. Kawirikawiri ndimatenga ndime ziwiri kapena zitatu. Ndiyeno izo zimakhazikitsa izo. ndipo ife timayamba mu Baibulo. Ndino mukudziwa nthawi ina ndikadzabwera pachuti ndili ndi njala yopezanso nthawi ina imene ine ndidzakhoze kukhazikika pakachisi kapena kwina kwake kuno ndikudzangokhala ndi mndandanda wa maphunziro. Monga ife tinkatengera Baibulo monga ngati pabukhu lina lake kungopita kudzangolipesera ilo mbuyo ndi mtsogolo kudutsa malemba monga chonchi. Izo zimayika ndi kukhazikitsa chikhulupiriro chathu. Ndicho chimene maphunziro awa alili ndi kukhazikitsa chikhulupiriro chathu. Tsopano mu mutu wa 10 wa Ahebri ine sindikudziwa chifukwa chake ndikungokhala amenemo ine ndinangotsegula iwo. Ndipo ife tikufuna kuti tiwerenge kuchokera apa kwa phunziro laling'ono ndi kuphunzitsa izo. Ngati tingafike pansi apa tidzapeza kuti ife tinakhala mukale mu zimenezo ndiye ine ndi titembenukira ku chinthu china kapena mwina mwake Ambuye atitsogolera ife ku chinthu china. Tsopano musayiware misonkhano sikuno pakachisi pano mʼbale akhala akuyankhula kwa ife sikuno. Ndipo ngati muli ndi abwenzi aliwonse kuzungulira New Abane kumusi kumeneko kwa mʼbale Mathini ife tikayankhula kumeneko kanthawi pang'ono sikuno. Ndipo kenako lachitatu usiku ndipo mʼbale Junior Jackson ine ndinamumva iye akuti amen kanthawi kapitako koma sindinakwanitse kuti ndimupeze iye ndipo iye ali mʼchipinda muno. Ndipo kwake ndi lachinayi usiku ndipo ine ndikukhulupirira iye ali ndi la Mulungu usiku. Yoli Pati Junior ndikulephera kuti ndikupeze iwe. Oh, nzosadabwitsa iwe wakhala kuseri kwa munthu wankulu uyo kumbuyo uko wanu chani utumiki wako lachisa la Mulungu usiku naonso ndi choncho Junior. Lachinayi ndi la Mulungu chabwino. Ndipo misonkhano yake ili usiku uno ndipo iye ali kunja pa State Street mu New Abane. State ndi Monroe. Mbale Genta inomugona yakhala ili nthawi yayitali kuchokera pamene ine ndinkawerenga mamita kapena kukonza ntchito iliyonse. Ine ndinayiwala misewu yonseyo koma pali a ine ndimawakondabe Ambuye Yesu omwewo amene anali ndi ife nthawi imeneyo pamene ankandithandiza ine masiku amenewo. Ine ndimamuuza mbale kanthawi kapitako ine ndinkakonda kupita kumusi kumeneko pamene ine ndinkawerenga mamita ndikugogoda pachitseko kuwerenga mita ndikutulutsa Baibulo langa ndikuwerenga kwa kanthawi donayo asanafike pa khomo china chake monga icho. Ndikupeza nyumba yaing'ono yakale yopanda kanthu ndithudi ino simungapeze izo tsopano koma wina wake anasamukako kulowa amenemo ndikukabwerera mu shedi ndikugwada pansi ndikupemphera uko kunali kupanga. Icho chinali chinthu chimene chikanakhazikitsa icho pamenepo kuyangʼana kwa iye. Tsopano bukhu la Ahebri ndi kulekanitsa pakati pa lamulo ndi chisomo. Ndiye angati amadziwa kuti ife timakhala moyo mwachisomo ndipo osati mwa lamulo. Ine ndikukhulupirira wolembayo palibe amene akudziwa ndendende koma izo zili mochuluka monga Paulo mpaka ine ndimakonda kuzitcha izo zolemba za Paulo. Ndipo iye ankayankhula kwa Ahebri. Tsopano uthenga unali utapita kale kwa amitundu chifukwa Ayuda anali ataukana iwo ndipo iwo anali atapita kwa amitundu ndi uthenga. Ndipo tsopano Paulo ankalembanso kwa Ahebri pakuti ambiri a iwo ankafuna kubwerera pansi pa lamulo kusunga lamulo ndipo nkumakhulupirirabe mwa Khristu. Ndipo ino mukudziwa izo zikadalipo mpaka lero. Alipo anthu lero amene amayesetsa kusunga lamulo la chipangano chakale ndi kukhalabe mkhristu pamene lina ndilotsutsana kwambiri ndi linzake. Ngati iwe uchita gawo limodzi la lamulo iwe ukuyenera kuchita lonsero. Iwe umadzakhala wangongole Baibulo limati tizikira lamulo lonse chotero ngati uchita gawo lake. Ndipo kenako ngati musunga lamulo monga nsembe ndi masabata ndi maudindo ndi zakudya ndi kutsuka ndi zina zotero pansi pa lamulo. Koma ife sitili pansi pa lamulo tsopano ife tili pansi pa chisomo. Ndipo Paulo akuyesetsa kuonetsera pamene lamulo linali mthunzi. Tsopano pachiyambi apa ife tikuziona zimenezo pakuti lamulo pokhala nawo mthunzi wa zinthu zabwino zili nkudza ndipo osati chifaniziro chenicheni cha zinthuzo sizingathe konse ndi nsembe zomwe iwo ankapereka chaka ndi chaka mosalekeza kumupanga wobwerayo kukhala wangwiro. Oh my, kodi zimenezo sizingapange ulaliki pamenepo? Mukuona tsopano lamulo linali mthunzi wa zinthu zili nkudza. Tiyeni tifike apa miniti yokha mutsegule ndi ine kubwerera ku ine ndikukhulupirira kuti ndi mutu 12 wa chivumbulutso. Tiyeni tilowe mu zimenezo kamphindi chabe ndipo tione ngati silingathe kupeza china chake chaching'ono chabwino pomwe pano kuti tiyambirepo kuganiza za mthunzi. Tsopano tieni tiwerenge kachiwiri tsopano inu ndi Baibulo lanu. Ndipo panaonekera choziswa chachikulu mwamba mkazi. Kodi mkazi amayamira chiyani mu Baibulo? Mpingo. Mkazi atavekedwa ndi dzuwa. Chimenecho chinali chovala chake chimene iye anali atavala, mwaona. Ndi mwezi pansi pa mapazi ake, ndi pamutu pake korona ndi nyenyezi 12. Ndipo iye pokhala woyembekezera anafuula mu zowawa zakubala ndi kumva zowawa zakubala. Zindikirani, mkazi anaonekera mu mlengalenga ku masomphenya a Yohane Mvumbulutsi. Ndipo iye anavekedwa ndi dzuwa, ndipo mwezi unali pansi pa mapazi ake, ndipo anali ndi nyenyezi 12 mu korona wake. Tsopano kodi zimenezo zikuimira chiyani? Masomphenya ndi ziphiphiritso. Tsopano mkazi ndi mpingo. Ndipo mpingo unali mwezi unali pansi pa mapazi ake. Mwakuyankhula kwina, iwo unkawalabe, koma iye anali pamwamba pake, chifukwa iye anali atakhala kale mu chikhalidwe chakuti iye ankabala mwana. Iye ankamva ululu wakubala, ndipo mwezi unkapita, ndipo dzuwa linkawala. Tsopano, mwezi ndi mchiyani chimene chimapangitsa mwezi kuwala, ndi dzuwa likuwalira pa iwo. Ilo ndi mthunzi chabe wa dzuwa. Ndipo chotero, mwezi unali utakhala tsiku lake, ndipo dzuwa linali likutuluka. Mkaziyo anali asanavekedwe mwezi. Iye anavekedwa dzuwa. Iwo anali mpingo wa uthenga ukubwera mukukhalapo, mpingo wakale wa Orthodox. Tsopano inu mukuti chabwino, kodi umenewo unali Orthodox? Inde. Yesu anadza koyamba kwa Myuda osati wa mitundu. Mukuona, Iye anawalamulira ophunzira ake kuti asapite kwa wamitundu aliyense. Iye anati, iye anabwera kwa ake omwe, ndipo ake omwe sanamulandire iye. Chiyani? Iye ananena, pamene iye ankawalamulira iwo mumutu wa teni wa Mateyu woyera. Iye anati, musapite munjira ya mitundu, koma makamaka mupite kwa nkhosa zotayika za Israeli. Ndipo pamene mukupita, muzikalalikira, kumakati ufumu wakumwamba wayandikira. Mugona, musapite mjira za mzinda wa Samaria kapena zina za njirayo, koma muyambe mwapita kwa nkhosa zotayika za Israeli. Ndi chifukwa chake kuwala kwa dzuwa kwa ulemerero kunkawala mozungulira mkaziyo. Ndipo iye pokhala mu zowawa akuvutika kuti abereke mwana uyu. Ndipo anabala mwana wa mwamuna amene akanati adzalamulire mitundu yonse ndi ndodo yachitsulo. Ndipo chinjoka chinayima pambali pa mkaziyo chimene chinali Roma kuti chikamulikhwire mwanayo mwansanga pamene iye abadwa. Ndipo Roma anamuzunzadi mwanayo. Iwo anatumiza ndipo anakapha ana onse kuyambira usinkhu wa zaka ziwiri kumakwera mwamba kapena zaka ziwiri kumatsika pansikani kuti iwo akathe kumupha Khristu ndi kumugwira iye menemo. Herode anayambitsa nkhaniyi. Koma mwana wa mkaziyo anakwatulidwira kwa Mulungu. Kuchokera kuchukitsiro anakwatulidwira kwa Mulungu. Ndipo akukhala pa dzanja la manja la Mulungu. Tsopano izo zingangodula chiphunzitso cha mwana wa mwamuna chonse. Sichoncho izo, mukuona? Koma tsopano lamulo a Hebrew 10 kachiwiri, pokhala nawo mthunzi wa zinthu zili mkudza, ndipo osati fanizo lomwero, koma mthunzi. Tsopano usiku wina ine ndinali kukambirana ndi munthu wabwino kwambiri pa chiphunzitso cha zaka chikwi. Ine ndinati, ine ndimakhulupirira mu zaka chikwi, chifukwa pali mithunzi yochuluka kwambiri ya chipangano chakale. Izo zimayankhula kuti padzakhala zaka chikwi, pakuyenera kukhala mithunzi yambiri. Iwo anati, kodi mpingo udzadutsa muchisautso? Ine ndinati, ayi, mpingo sungadutse muchisautso. Iwo ukuyenera kupita chisautso chisanafike. Mithunzi yambiri, penyani, kuti Noa pachiyambi, Noa, chipangano chakale chonse. Lamulo lonse tsopano linali mthunzi wa zinthu zabwino zili mkudza. Tsopano nthawi ya chisautso yesanafike choyamba Enoki, Noa, Noa analicho imira chamene anatengedwa. Monga na mali wogona, kuma Enoki anasandulika chisautso chisanafike. Ndipo Enoki anatengedwera mwamba, ndipo sana bezegenso. Chifukwa Mulungu anamutenga iye. Choimira chakupita kwa mpingo. Ndipo Noa anamuona iye. Pamene anamuona Enoki akupita, iye anadziwa kuti inali nthawi yoti alowe muchombo, kuti anyamulidwire kudutsa muchisautso. Baibulo linati, panali anamali khumi, anapita kukakumana ndi mkwati. Ndipo asanu anali ochenjera, asanu anali opusa. Ndipo iwo onse anali anamwali, aliyense wa iwo, koma asanu anali ochenjera. Ndipo iwo anali ndi mafuta munyali zawo. Ndipo iwo anatuluka kukakomana ndi mkwati. Ndipo mkwati anabwera. Ndipo iwo amene anali ndi mafuta analowa, mwaona, kusandulika, kupita ndi mkwati. Koma iwo amene anasiyidwa mbuyo, iwo anabwera, ndipo ankafuna kulowa nawonso. Chimodzi-modzi, monga iwo amene anabwera, ndi kudzagogoda pa khomo la chombo. Noa, tirowetse ife. Koma Mulungu anatseka chitsekocho. Ndipo mzanga wa ine. Limodzi la masiku awa Mulungu adzakupatsa iwe kuitana kwako komalisa. Kenako chitseko chidzatsekedwa pakati pa chifundo ndi chiweruzo. Usadzasiyidwe kunja. Lowa mkati tsopano pamene iwe ungathe. Usapereke chidwi kuzomwe dziko likunena. Lowa mwa Khristu. Pakuti iwo amene ali mwa Khristu Mulungu adzawabweretsa limodzi ndi iye. Mugona, kenako, namali wochenjera uyu anapita mukusandulika. Ndipo ena amene anabwera ndi kudzagogoda pa khomo, chinachitika ndi chiyani? Chinachitika ndi chiyani? Baibulo linati, iwo anaponyedwa mu mdima wakunja. Kumene kunali kulira ndi kusisima ndi kukukuta kwa mano. Israeli, pamene nthawi ya chisautso inakantha Igupto, panalibe chinthu chimodzi chomwe chinakantha Igupto, Aisraeli, chifukwa iwo anali malo operekedwa ndi Mulungu, Gosheni. Kunalibe zisautso nkomwe. Mugona, ena onse aiwo anali muchisautso, koma osati uyu. Sobano, zinthu zonsezo pokhala mitunzi, izo zikuyenera kuimira china chake. Ndiyeno pamene ife tikuoneratu kudza kwa Ambuye, ife tikuona momwe anthu ankayendera masiku amenewo, ndikuona momwe anthu ankakhalira. Ali uma odzikuza, okonda zosangalatsa kuposa okonda Mulungu. Umo ndi momwe zilili lero. Amuna akuyenda motsatira zilakolako zawo zoipa. Izo zafika kuchinthucho. Mukhululuke kufotokoza uku alongo anga. Koma izo zafika mpaka makhalidwe abwino eni ndi chinthu chakale pakati pa anthu athu. Zulo muchipatala cha St. Edwards, ine ndinamumva dokotala akumukhadzulira mtsikana wina mzidutswa kumbuyo uko. Iye anakwera pa masitepe omwe ine ndikanakhoza kugwira dzanja lake. Aliyense mchipatala anali akumvetsera akuyang'ana. Uko kunali mtsikana kumbuyo uko atavala zina za zing'ono izi, zovala za chikale zopanda Mulungu ngati akabudula ang'ono. Inu mukudziwa chimene Baibulo limanena za izo. Iye amati ndi chonyansa pamaso pa Mulungu kuti mkazi azivala thalauza ngati mamuna kulondola. Ndipo apo iye anali akuye dokotala anati munthu wang'ono wolumala. Ine ndikumudziwa iye koma ndikulephera kuganizira dzina lake. Iye anati mukutanthauza kundiuza ine kuti asisitere anakulolani inu kuti mulowe mchipatala muno monga choncho. Anati bwanji ndinu chamanyazi kuchipatala. Chokani muno. Ine ndinati mnyamata ndikufuna ndikugwire chanza. Ndithudi. Anati munafika bwanji kutsogolo. Kodi inu simukudira manyazi ndinu yeni? Kubwera muno muravala monga choncho. Ine ndinaganiza, mbare, izo nzona, ndimasirira mamuna olimba mtima mokwanira kuti azitcha, chabwino, chabwino, ndi cholakwika, cholakwika. Mosarabadira chimene iye ali, mugona, koma chinthu chaulemu, ine ndingakhoze. Inu mundikhululukira ine, si choncho inu, ine ndikufuna ndime apa miniti yokha. Tsopano, ine ndikufuna, ndikhoza kuzongola izi pang'ono chabe, mzanga wokondedwa. Musaganize kuti mbale Branham akuyesera kukhala wamwano. Ine sindikutero. Ine ndikungoyesera kunena choonadi. Ndipo chimene ine ndikudziwa kuti uko mulemerero tsiku lina ngati ine ndidzaone moyo wanu uli ndi mwaye. Ndiyeno ine nkudziwa kuti ine ndinali amene ndinapangitsa zimenezo. Ndipo Umadzi wa choonadi, ndipo osa chinena icho? Ai, ine ndicho tsaizo pa mapewa anga, kupita pa anu. Inu mupange chigamulo chanu. Akazi athu amene amavala monga choncho ali ndi mzimu oyipa. Mukuona? Pali chinthu chimodzi chokha mulemba chimene chinachita zimenezo. Ameneyo anali mdyerekezi, anawavula anthu. Penyani, tsopano ine sindikutanthauza kunena kuti ndinu wachigololo. Ine sindikutanthauza zimenezo mlongo wanga wokondedwa. Koma inu muli mumayendedwe atsikuli mwanjira imeneyo. Mpaka inu mopheka basi. Mumaganiza kuti ndi zabwino chifukwa ena amachita zimenezo. Ndipo inu simuzindikira kuti ameneyo ndi mdyerekezi akuchita zimenezo. Ndithu ndi iyeyo. Sindinu wotchuka, ayi, ndinu wopenga. Pepani kafotokozedweko chabwino ukonkulondola. Ine ndikutanthauza mukupengera chinthu chokutali ndi Mulungu. Oh, mzimu oyera wa Mulungu sinthawi zonse umalimbana ndi munthu, sakufuna kuti aliyense awonongeke koma kuti onse afike kukulapa. Ndipo Mulungu atipatse ife kulimbika mutsiku limene alaliki apa ndi pamene izo zinayambira. Ndi chifukwa chakuti abusa anu pa nsanja amapirira nazo izo. Izo nzona, inu mukuyenera kuti muchotsedwe. Ngati ine ndikanakhala ndi mpingo, ndipo akazi kumachita zimenezo muchalichi nthawi yomweyo, iwo angachoke mu bukho la mpingo. Inde Bwana, pomwepo mpaka mutawongoka kuyamba molondola. Mulungu awayimbe mlandu. Koma lero, ine ndinapita ku St. Joseph. Kawiri kawiri ine ndimakhala pa mafoni a kuchipatala awa zadzidzidzi izi. Ndinapita kunja uko kuti ndikamuone mwana wang'ono akufa, kansa, kapena vuto la impyo. Anachotsa impyo imodzi masiku awiri kapena atatu okha. Ndipo momwe kuti mwana wang'ono wosaukayo, ndipo pamenepo ine ndinazindikira. Muchipatala cha Chikatolika, abwino kwambiri ndi opereka. Ndinapita kuchipatala cha Chiprotestanti, kunali dona amene amamwalira. Ndipo ndinapita kuti ndikaike manja anga. Wopempheretsa atayima pamenepo anati, ndipo ine ndinamudziwitsa iye kuti ine ndinali wachipembedzo chomwecho chimene iye anali nacho. Anati, hayi, musatero, musachite zimenezo, musayike dzanja lanu pa iye. Ine ndinati, Baibulo linatero. Tulukani. Anati, zinthu zimenezo si zabwino. Ayi, ife sitikufuna kuti inu muike manja anu kwa munthu wodwalayo mkati muno. Mukuona momwe izo zimakhalira, ndipo ndi chifukwa chake mpingo wa Katolika ukuwameza iwo mwa masauzande ukonkulondola, chifukwa achiprotestanti sanapite mwakuya mokwanira mwa Mulungu kuti akhale ndicho wachitikira, kuti adziwe chimene chipulumutso chenicheni cha nthawi yakale chokhudza mtima mphamvu ya Mulungu chili. Ndi limenero gulu lanu lapakati, ndi limenero gulu lanu lodzazidwa, ndi kuyembekezera kudza kwa Ambuye. Ameni. Ndi zimenezo tu. Zindikirani lamulo kukhala ndi mthunzi. Zinthu zonsezi zimene ife tikuziona tsopano ndi mthunzi. Zinali mithunzi. Ndipo tsopano izo zikusanduka zenizeni. Chimodzimodzi monga mtengo wokuphukira, ndipo iwo umasanduka nthambi. Kenako iyo imapita ku mbewu kuti ikabale mbewu ya mtundu omwewo imene inalowa mu nthaka. Zinthu zonsezi zimachokera mu Genesis. Ndipo lero tsopano, koma opembedza awa amene anabwera pansi munthunzi sakanatha kupangidwa angwiro. Tiyeni tikhazikike pa mawu amenewo pamenepo. Iwo ankapereka chaka ndi chaka mosalekeza kupangitsa wakudzayo kukhala wangwiro. Ine ndikufuna kuti inu tsopano, kodi simunamve nthawi zambiri anthu amati, oh, palibe mmodzi wangwiro kukonkulondola, simungakhale wangwiro pamaso pa munthu nzanu. Koma inu mukuyenera kukhala wangwiro, kapena inu simudzapita konse kumwamba kulondola. Baibulo linati, Yesu akuyankhula mu chiphunzitso cha pa phiri, Mateyu, anati, khalani inu chotero angwiro monga Atate anu wakumwamba ali wangwiro. Ndiye inu mukuyenera kungokhala wangwiro monga Mulungu ali. Kapena inu mwatayika, tsopano inu mudzachita motani zimenezo? Mukuona? Tsopano, kulakwitsa kumodzi kwa kung'ono, ndipo inu mwatayika. Kutsutsa kumodzi kwa kung'ono kwa diso, ndipo inu mwapita. Chifukwa palibe chimene chingalowe mu malo amenewo koma changwiro. Mulungu anamuyika Satana kumene kwa nthawi ina ngati ngero chimene iye anali mwana wa mawa. Ndipo iye anatenga zinthu zabwino za Mulungu ndipo anazipotoza izo kukhala zoyipa. Mulungu ndi wotsimikiza kuti palibe chimene chidzalowe mmenemo, chimene chidzachite konse zimenezo. Mukuona? Tsopano inu mukuyenera kukhala wangwiro. Yesu anati, chotero khalani inu angwiro, ngakhale monga Atate anu kumwamba ali wangwiro. Tsopano zidzatheka bwanji kuti mudzakhale pamene inu mukuchimwa mopitirira? Pamene inu mopitirira mukuchita chimene chili cholakwika. Tsopano ichi chikhala ngati chika chosokoneza pang'ono mwa chilamulo, koma zindikirani, si zimene inu mumachita ndi zimene Mulungu wachita. Si zimene inu mumachita ndi zimene iye anachita. Mukuona? Inu simungakhale angwiro, inu simungakhale mwa inu eni, koma mwa Khristu inu mumakhala angwiro. Inu simukudalira ntchito zanu zabwino kapena mpingo wanu omwe umene inu mulimo, koma inu mukudalira mu magazi okhetsedwa a Ambuye Yesu. Ndi zimenezo tu. Icho ndi chimene chimakupangani inu kukhala wangwiro. Icho ndi chimene chimazika chikhulupiriro chanu. Kenako pamachiritso a uzimu mwa njira yomweyo, sindikudalira momwe ine ndikumverera. Ngati nditatero, ine ndingakakhale pa bedi mawa uno, koma ine ndikudalira pa ntchito yake yotsirizidwa. Iye ananena izo, iye analonjeza izo, ine ndikukhulupirira izo. Mukuona? Ndi zimenezo tu. Chotero khalani inu angwiro. Tsopano, mulole ife tingotenga pang'ono pokha mbali imodzi, china chake chagudubuzidwira mu mtima mwanga. Ndiloleni ine ndikufunseni inu china chake. Ife tikukhala mu tsiku la chiweruzo tsopano, osati chiweruzo chachikulu, koma kuyitanidwa kutuluka kwa mpingo. Inu mukukhulupirira zimenezo, tikukhala mʼmasiku atsankho. Pali tsoka, kusankhana mitundu, kukuyesera kuchuluka mʼdziko. Izo ndi zankhutu. Koma ilipo nthawi yeniyeni ya tsankho, chabwino kwa choyipa. Mulungu amawarekanitsa anthu ake, amawayitanira iwo atuluke. Kodi inu mukudziwa mawu kumene akuti mpingo amatanthauza kusankhidwa, oyitanidwa atuluke, kulekanitsidwa? Amen. Tulukani pakati pawo, Baibulo limatero. Musakhale otengapo nawo gawo mu tchimo lawo ndi chidetso chawo. Ndipo ine ndidzakulandirani inu kwa ine mwini. Ndipo inu mudzakhala ana amuna ndi akazi kwa ine. Ndipo ine ndidzakhala Mulungu kwa inu. Tulukani, ndi nthawi yolekanitsa. Ndipo mochuluka pamene inu mukuona tsiku ili likuyandikira. Mpingo amene nthawi ina unkayesera kuyenda, iwo anadzipanga wokha chipembedzo, ndipo tsopano iwo akudzakhala muchisokonezo chimodzi chachikulu kwambiri chokhala ngati dziko. Mwaona? Monga momwe Baibulo linanenera kuti iwo anachita muchipangano chakale, chomwechonso iwo adzatero ambiri a iwo. Mulungu anawayitana iwo, anawaonetsera iwo zozizwitsa ndi zodabwitsa, ndipo mbado wonse unawonongeka mchipululu. Iwo adatha kuona zozizwitsa, Mulungu adatha kuchita zozizwitsa pa iwo, iwo adatha kuona ulemerero wa Mulungu. Koma mu mtima mwawo, iwo anali osakhulupirira, omumudza kwa Mulungu, odandaula. Mulungu anangoti, dzipatule wekha Mose. Ndipo iye anayambitsa mʼbale watsopano kuti awatengere iwo ku dziko lolonjezedwa. Zindikirani, ndi angati muno mawu uno ali ya Khristu, kodi mungakweze manja anu? Ingokwezani manja anu mwamba, ndine Mkhristu. Mulungu alemekezeke kuti ndinu Mkhristu. Munadzakhala chotani a Khristu? Chifukwa inu munati, ine ndikufuna kukhala Mkhristu, chifukwa chakuti inu munkamfunafuna Mulungu ndi misozi. Chifukwa Mulungu mwachisomo anakuyitanani inu kukonkulondola, osati chifukwa munkamufunafuna iye, chifukwa iye ankakufunafunani inu. Tsopano ngati inu mungazindikire kumbali ya Baptist kapena Chipresbyteria, chikhulupiriro cha Arminian, iwo onse amapita kumbewu. Iwo amati chabwino, ngati Mulungu anandiyitana ine, haleluya, ndiye ine ndili bwino, ndizichita zimene ndikufuna. Izi zikusonyeza kuti mulibe icho, ndipo simunayitanidwe kukonkulondola. Ngati Mulungu anakuyitanani inu, inu mudzamukonda iye mwawo Mulungu. Zinthu za mʼdziko zidzakhala zakufa kwa inu, kukonkulondola. Mnyamata wakhala kumbuyo uko akujambula tsopano, iye anandifunsa ine akubwera, amene ali wanga, mmodzi wa abale anga, bambo Mesia, ndipo amajambula mauthenga misonkhano ndi nzake. liyo ndi jini kumbuyo kuno. Liyo anati kwa ine, akubwera mawa uno, ya anati, Barry Branham, chinari choyamba ndi chiani, chikrubiriro chimabala chikondi, kapena chikondi chimabala chikrubiriro, ine ndinati, chikondi chimabala chikrubiriro, osari chikrubiriro, chikondi, iwe umenera uzikonda poyamba. Iwe usana kare ndichi krubiriro. Chodero ngadino muda nena kuti muli ndichi krubiriro. Ndipo osa mugonda murungu mau murungu. Chikrubiriro janucho ndichachabi. Mugona, mugenera muzi mugonda murungu. Chodero, mukoza kujoina mipingo yonse mziko. Kuchita chiri jonse, chimena inumuma funa kuchita. Kubanga kuvomereza gonse, kumene ni mukufuna. Kwa mangadi bali bachi gondi jani cheni, cheni cheni, jamzimo era. Choba do matsobano, muntima mwanu kwa mulungu, chikrubiriro chanu, ndicha chabe. Zilibe gantu, mochuru kama mwe inu, muma vomerezera, kuti muma mukrubirira mulungu. Izo, zilibe gantu kochita ndi izo. Izo, zigwenera kubadwa muntima wa muntu. Mukatero inu, mukara ndi moyo wa muyaya. Simungale ganitsidwe ndi mulungu. Sobano, ngati fetika na kara ndi ntawi, kuona kuti palibe ambiri ya inu, mulinde mabaibulo, koma mubuku la chivumburutso. Vetserani tsobano, valani chipewa chanu, choganizira, ndipotse gulani ntima wanu, ine ndikufuna kuti ndinene china chake apa tsobano. Ine ndikufuna kuti inu, mumvetsere macheru, pamene mzimu woyera uli pafupi. Baibulo linanena muchivumburutso kuti wotusa Kristu akanadzabwera mutsiku lotsiriza ndipo kuti iye adzakhala wamwano kwambiri ndipo mu Mateyu oyera aponso mutu wa 24 Yesu akuyankhula anati pamene wotusa Kristu adzabwera kuti iye yadzakhala wapafupi kwambiri monga ntchito yeniyeni ya Mulungu mpaka iye akanadzanyenga osankhidwa omwe ngati nkotheka penyani kunyenga osankhidwa omwe osankhidwa izo zikuchokera kuti kuchokera ku mawu akuti kusankhidwa Yaka na zanyenga osankhidwa omwe ngati kukanakhala kotheka. Mugona, koma si choncho. Mulungu alemekezeke chifukwa cha zimenezo, izo sizingatheke. Monga uko Mahebri mutu wa 6, iye anati, pakuti ndizosatheka kwa iwo amene anaonekeridwa pokale, ndipo apangidwa kukhala olenga nawo mzimu woyera, ndipo analowa mphatso zakumwamba ndi mphamvu ya dziko lili mkudza. Ngati iwo atatembenuka ndi kudzikonza okha mukulapa, izo ndizosatheka. Izo sizingachitike uko mkulondola. Izo zikoza kutsanziridwa. Izo zikoza kunyengezeredwa. Anthu akhoza kuchita ngati wakuti ndi wakuti. Ndipo akhoza kutengeka ndi kanthu kakang'ono kalikonse. Koma munthu amene anabadwa mwa mzimu wa Mulungu yake, njira yake yalunjika kunyenyezi ya kumpoto. Aleluya. Ndipo gehena yense sidzamugwedeza konse iye uko mkulondola. Ine sindikunena kuti iye sadzerakwitsa. Ine sindinganene kuti iye sangaterereke ndi kugwa uko mkulondola. Koma mansanga pamene iye angathe kudzuka pa mapazi ake kenanso, maso ake amakhala ali pa nyenyezi uko, ndipo iye amasunthira chitsogolo ndithudi osankhidwa. Tsopano Baibulo linati, ndipo ine ndikudziwa kuti awo ndi mawu a Mulungu wa moyo. Baibulo linanena izi, tsetserani tsopano, mukuona, ndipo chirombo, ndine neli onyenga, MNEARE, modzi, ndipo chirombo, hamvu, utatu wa gehena, monga ngati utatu wa Mulungu. Tsopano, penyani. Ndipo iye anapangitsa onse, onse ang'ono, akulu, amene ali olemera, kapena osauka, kapolo, kapena mfulu, mwamuna kapena mkazi, mwamuna kapena mkazi, mwana kapena aliyense amene anali. Iye anapangitsa onse, awiri onse ang'ono ndi akulu, nandira chizindikiro muyawo mphumi. Ndipo anasindikizidwa kulowa mu ufumu wa mdima. Sobano, pali zisindikizo ziwiri zomwe zikuchitika lero. Ndipo inu simukudziwa basi nthawi yanji. Oh, mbale, mulole izi zipite pansi mwakuya. Inu simukudziwa kuti ndi nthawi yanji. Imene inu amene muli mmalire lero, mupange lingaliro lanu lomaliza. Uko mkulondola, Inu simunga kwedezeke modalika kwambiri. Mzimu wanga sudzalimbana nthawi zonse ndi munthu. Chotero inu mukhoza kugwedezeka kwa kanthawi. Koma mzimu wanga sudzalimbana ndi munthu nthawi zonse. Pokhala malire. Zindikirani chiremba cha chirombo ndi chiremba cha chinyengo. Ngerekezi. Ntchito za ngerekezi. Yesu anati ndi umembala wawo wa mpingo mwaza umulungu zawo mwacho wachitikira chawo chaku seminare ndi chipatso chawo inu mudzawadziwa iwo. Tsopano chotero chipatso cha mzimu oyera ndicho chikondi, chimwemwe, mtendere, leza mtima, ubwino, kudeka, chipiriro, chifatso, icho ndi chipatso cha mzimu. Ndipo chipatso ndicho chiremba cha mzimu oyera kuonetsera kuti chikondi cha uzimu chazikika mu mtima, ndipo zinthu za mdziko ndi zakufa. Tsopano chiremba cha ngerekezi ndi kutsanzira ntchito, osati chisomo. Ntchitozo zimachitira mthunzi zinthu zimene zili mkudza, chinyengo, kupita kuchalichi, kunamizira kukhala mkhristu, kumakhala monga dziko, kumakhala ndi zochita ndi dziko, mabira kunja ndi kumakachita monga dziko, ndipo zoyandikana kwambiri mpaka mbali ziwiri zonse zizidzaoneka chimodzimodzi, kudzanyenga osankhidwa omwe. Apa pali membala wa mpingo, amapita kuchalichi nthawi zonse, munthu wabwino kwambiri. Amapita kuchalichi, munthu wabwino, wamakhalidwe abwino. Koma komabe, pansi mukuya kwa munthu wawo wankati, palibe chochitika chakukhalapo kwa Yesu. Tiyang'anani pa Esau ndi Yakobo. Bwanji, Esau anali munthu wabwino pawiri kuposa Yakobo. Ndithu iye anali. Koma Yakobo anali ndi chinthu chimodzi. Iye anali ndi chobwezera ku mphoto. Iye anaona ufulu wa kubadwa umenewo, ndipo anawuwerengera iwo kukhala chinthu chachikulu kwambiri pa dziko lapansi. Ndipo lero ife timayesetsa kuwerengera kupita kuchalichi, kukamupa dokta wakuti ndi wakuti, kapena mbale wakuti ndi wakuti akuyankhula, kumachita zinthu monga zimenezo, kapena kujoina mpingo wabwino ndi gulu labwino, kumapitirira chitsitsimutso chabwino. Ife timazitcha zimenezo kuchita china chake chabwino. Izo si choncho. Mulungu amayang'ana pa mtima. Ndipo mtima wa Yakobo suna samale chimene chimabwera kapena kupita. Panali cholinga chimodzi chokhazikika kwa iye, ndicho kuti akatenge ufulu wakubada umenewo. Alipo wokhulupirira weniweni lero, siyani dziko likutcheni inu chilichonse chimene wakufuna, asiyeni iwo anene kuti ndinu wotengeka ngati wakufuna kutero. Iwo anamutcha Yesu Belezebule. Ndimo chiluka bwanji momwe iwo adza kutchuleni inu. Iye anatero, odala ndi inu pamene anthu adzakuzunzani inu kudzanena mtundu wonse wachoyipa motsutsa inu monama chifukwa cha ine. Sangalalani ndipo mukhale okondwa mochuluka chifukwa mphoto yanu ndi yayikulu kumwamba, pakuti motero iwo anazunzana neli apambuyo panu. Inu mukuona zimenezo. Tsopano kodi chisindikizo cha Mulungu ndi chiyani? Ndiye Aefeso 4:7 anati musakhumudwitse mzimu oyera. Chiyani? Aefeso 4:7. Inu amene mukulemba zimenezo, musakhumudwitse mzimu oyera. Tsopano ine ndikudziwa ena iwo amati ndi ichi kapena icho kapena chinacho, koma zilibe kanthu. Baibulo linati mulole mawa munthu aliyense akhale bodza ndipo anga akhale woona. Ena amati kusunga masiku ndi chizindikiro, ndipo ena amati kuchita ichi ndi chizindikiro, ndipo ena amati kukhala mboni ya ichi ndi chizindikiro. Koma Baibulo linati musakhumudwitse mzimu oyera wa Mulungu umene inu munasindikizidwa nawo mpaka tsiku la maomboledwe anu. Mpaka liti? Kufikira tsiku la chiwombolo chanu. Izo zingachitidwe motani? Kodi Mulungu angalakwitse? Kodi iye angamupatse munthu mzimu oyera ndipo iye kokhala wopanda malire amadziwa kuchokera kuchiyambi mpaka kumapeto? Kodi angamupatse munthu mzimu oyera ndi kumulonjeza iye moyo wamuyaya ndipo kenako nkudzatembenuka kuchotsa iwo kwa iye? Izo zingamupange iye kukhala wamalire monga ine ndi inu. wokoza kulakwitsa koma matogozo akhale kwa Mulungu adade anthu akumwamba samalakwitsa iye ndithudi iye sangabange kulakwitsa yambira pachiyambi iye anali wopanda malire ndipo iye adzakhala pa mapeto iye sangalakwitse iye ndi wangwiro zindikirani tsopano ndikubwerera mu Ahebri kachiwiri tsopano khalani inu angwiro tsopano ndilumpha tsopano ndipita ku chivumbulutso ndipo iye anapangitsa onse awiri onse akulu akulu ang'ono mwamuna ndi mkazi kapolo ndi mfulu kulandira chizindikiro pa mphumi pawo ndi mu dzanja lawo ndipo iye anawanyenga onse kupatula iwo amene mayina awo analembedwa mu bukhu la moyo wa mwana wankhosa iye anawanyenga onse dziko lapansi lonse magulu achipembedzo iye analandira mkhristu wonyengezera iye ananyenga membala wa mpingo iye ananyenga munthu wa makhalidwe abwino iye ananyenga munthu wabwino iye ananyenga wotchedwa mlaliki iye ananyenga wotchedwa mkhristu iye ananyenga onse ndi mabodzi ake akulu akuti ife tonse ndi mpingo umodzi waukulu ndipo tonse tikuyenera kugwirizana pamodzi ndipo anapangitsa zinthu za mdziko ndi mpingo ndi boma kulumikizana chimene icho chithetsa nkhondo zonse kwa nthawi zonse amayi masau zange mamiliyoni a iwo adzati icho ndi chinthu chimene ife tikufuna penyani kumene izo zikuchokera mlongo penyani kumene maziko ake ali ndipo iye ananyenga onse amene mayina awo sanalembedwe mu bukhu la moyo wa mwana wankhosa tsopano kodinu mwakonzeka ndi chiyapa ndi mipope ya mfuti yapawiri ndiponso yolongedzedwa mwamphamvu detserani kwa zimenezo tsopano iye ananyenga onse amene mayina awo sanalembedwe mu bukhu la moyo wa mwana wankhosa kuyambira nthawi imene iwo anajoina mpingo kuyambira nthawi yachitsitsimutso mayina awo analembedwa mu bukhu la moyo wa mwana wankhosa pamene iwo anabwera mu tchalitchi ayi mayina analembedwa mu bukhu la moyo wa mwana wankhosa kuyambira maziko a dziko lapansi amen izo zimachita zimenezo inu mukumvetsa izo zimenezo zakhala zikulambalalidwa kwa zaka mahandirede pakati pa aziphunzitsi koma taonani dzina la mkhristu silinalembedwe mu bukhu la moyo wa mwana wankhosa pamene iye anabwera pa guwa Baibulo linati dzina lake linalembedwa mu bukhu la moyo wa mwana wankhosa njira yonse kuchokera ku maziko a dziko lapansi palibe munthu angadzekwa ine pokhapokha atale anga atamukoka iye ndipo yense amene adza ine ndidzampatsa iye moyo wosatha ndipo ndidzamukitsa iye masiku otsiriza ife timaopa chiyani tamvetsera kwa ine mʼbale wanga wotopa baibulo linanena kuti yesu anali mwana wankhosa wa mulungu wophedwa kuchokera ku maziko a dziko lapansi zindikirani oma momwe izi zimotchera mtima wanu momwe izi zimakupatsirani inu chiyembekezo mbuyo maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe pamene satana anapotoza woyipayo mulungu pokhala wopanda malire anayang'ana pansi kudutsa mtsinje wa nthawi ndipo anaona mapeto kudziwiratu ngati iye samadziwa zinthu zonse inu mwamuyikira malire mulungu mwamupanga iye kukhala ndi malire monga inu ndi ine koma mulungu ndi wopanda malire mphamvu ya mulungu chidziwitso cha mulungu chilichonse iye ndi wamphamvu zonse mbuyo maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe pamene satana anachita choyipacho chifukwa satana anali nacho mmalingaliro ake chimene iye akanata adzachite ndipo mulungu anaona momwe iye akanakhoza kutsutsira icho amen baibulo linati pachiyambi panali mawu yohane woyera 1 ndipo mawu anali ndi mulungu ndipo mawu anali mulungu pachiyambi pamene nthawi inayamba iwo unali muyaya izo zisanachitike izi zili mu nthawi imene ife tikuyikamba muyaya uli ngati a maonedwe iwo sumatha ndi mkombero chopitilira kosatha ndi kosatha ndi kosatha Digudumulo sata limene sirima kapena lilibe mapeto. Koma satana anayika choyimikira mmenemo ndipo anadzabwera pansi apa ndipo akanadzaononga chinthu chonsecho. Koma Mulungu anaona pamene pakanati padzakhale danga la nthawi ndipo pokhala mmodzi wamkulu wopanda malire kuchokera kuchiyambi mpaka kuchiyambi iye anayangʼana pansi ndipo iye anali pachiyambi mawu. Tsopano mawu ndi lingaliro lofotokozedwa. Mulungu anayamba kuganiza pamene iye ankayamba kumuona munthu aliyense amene anabwerapo pa dziko lapansi ndi mbalame iliyonse ndi uchitiri uliwonse ndi ntchentche iliyonse. Haleluya! Ameneyo ndi Mulungu wopanda malire, wamphamvu zonse, wamuyaya, wopezeka konsekonse. Ameneyo ndi amene ife tikumutumikira mawa uno. Kumbuyo komwe pachiyambi ndipo iye anaona kuti panali anthu ena amene akanati akhumbe kuti apulumutsidwe. Anthu ena amene akanafuna kupulumutsidwa. Anthu ena amene ati adzakhale okhulupirika mu mtima mwawo, iwo ankafuna kuti adzapulumutsidwe. Kenako iye akuyenera kupanga kukonzekera kwa chipulumutso chawo kukonkulondola. Kapena iwo sadzapulumutsidwa konse. Ndipo iye amadziwa kuti chilichonse chopanda ungwiro sichingalowe kumwamba. Chotero iye akuyenera kuwapangira iwo njira ya ungwiro. Amen. Inu mukuziona izo? Ndiye kumbuyo uko iye anati, ine mwini ndidzatsikira ku dziko lapansi ndipo ndidzakavala thupi la munthu ndipo ndidzalipira chilango chimene chikufunika apa. Ndipo ine ndidzatenga malowo ndipo ine ndidzawapanga iwo angwiro chifukwa ine ndidzawabweretsa iwo mwa ine ndipo ine ndi wangwiro. Kenako pamene Yesu anati, chifukwa chake khalani inu wangwiro monga iwo amene ali, Mulungu ndi wangwiro. Kenako apa panali thupi lophwanyidwa ili lomwe linamenyedwa ndi kutunduzidwa chifukwa cha tchimo ndipo tchimo lililonse limene dziko linayamba lakhalapo nalo kapena likanati lidzakhale nalo linayikidwa pa iye. Ndipo iye ali thupi limene Yehova analiukitsa pa tsiku lomaliza kumeneko pa tsiku lachitatu pambuyo pa imfa yake. Ndipo ngati ife tili mu thupi limenelo ndife angwiro basi monga thupi lilili. Amen. Ndi zimenezo tu. Mumalowa bwanji mu thupi limenelo? Inu mumalowamo bwanji mwa ilo? Baibulo linanena mu Aroma 8:1, chotero palibe kutsutsidwa tsopano kwa iwo amene ali mwa Khristu Yesu, amene samayenda motsatira thupi koma mzimu. Iwo samasamala zomwe dziko limanena kapena zomwe wina aliyense amanena kapena zomwe banja lawo limanena. Iwo amayenda mu mzimu wa Mulungu mu chikondi cha ngwiro cha Mulungu. Inu mukuona zimenezo? Inu mumalowamo bwanji mwa iwo pojoina mpingo pogwira na chanza ndi ubatizo wa madzi? Ayi bwana. Mutu wa 12 wa Korinto woyamba unati, mwa mzimu umodzi ife tonse timabatizidwa kulowa mu thupi limodzi ndipo timadzakhala ziwalo za thupi limenelo. Ndipo ndiye si zimene ine ndachita zomwe ine ndili chimene ine ndinali kapena palibe kanthu za izo. Ndi chimene Mulungu wandichitira ine mwa Khristu. Ndipo ife timapangitsidwa angwiro ndi nsembe yathu. Iye samalakwitsa ayi. Iye sakanakubweretsani inu mkati ngati mukanakhala kuti sindinu oyenera. Iye amadziwa mtima wanu izonzona. Iye amadziwa chimene inu muli. Iye amadziwa zolinga zanu. Iye amadziwa chimene inu muli. Pali misampha pa njira yonse ndithudi mdierekezi adzakupangitsani inu kuti muzipunthwa. Ndipo inu muziti, ine sindimatanthauza kuti ndichite zimenezo. Mulungu inu mukudziwa izo. Inu mukadali wangwirobe chifukwa pamakhala magazi angwiro oberekerera inu tsiku lililonse. Ndi nsembe youka magazi yapachikidwa pamaso pa mpando wachifumu wa Mulungu wamphamvu zonse. Izo nzona. Tsopano inu munalowa bwanji mmenemo? Mulungu mwakudziwidwiratu. Tsopano Mulungu ananena kuti Yesu, tsopano valani zipewa zanu, tsegulani mtima wanu, penyani. Baibulo linati Yesu anali mwana wa nkhosa wophedwa kuchokera ku kuti maziko a dziko lapansi. Iye anaphedwa chifukwa chiyani? Mulungu Atate amene iye anayang'ana pansi ndikuona momwe Yesu sanangobwera kuti adzangofa imfa ya chisawawa. Iye sanabwere kudzangoti chabwino mwina makawina azamba chisoni akadzaona momwe ine ndinafera chilichonse. Ayi ayi, Mulungu samachita ntchito yake monga choncho. Mulungu amachita ntchito yake mwangwiro kukulondola. Iye ankadziwa ndendende chimene chikanati chidzachitike. Umo ndi momwe iye ankakhoza kuneneratu. Iye amadziwa ndendende chimene iye safuna kuti aliyense adzaonongeke. Iye sakufuna, koma ngati iye ali wopanda malire, iye akudziwa amene adzatero ndi amene sadzatero. Chifukwa chake inu mutha kukhala otsimikizika ngati mwamulandira Mulungu ndi kudzazidwa ndi Mzimu Woyera. Inu mwazikika mpaka kopita kwanu kwa muyaya molondola. Maona, iye amadziwiratu. Sobano penyani, Baibulo linanena kuti Yesu mwana wangosa anaphedwa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe nkomwe. Oh, ine ndikudziwa kuti ndimachita moseketsa kuno, koma ine ndikumvelera mwa ulemerero. Taonani, chiyani Yesu anaphedwa dziko lapansi lisanakhale nako konse kachidutswa kadothi. Yesu anali adaphedwa kale. Bwanji, chifukwa Mulungu ndi chiyapa, mumvetse izo. Mulungu mwakudziwiratu. Pamene iye anali mau pachiyambi, iye anazindikira lingaliro. Tsopano ilo ndi lingaliro chabe. Ndiye pamene iye anayankhula ndipo anati chidzachitika. Yesu anaphedwa miniti yomweyo imene Mulungu anayankhula mau. Ndiye chiyani patadutsa zaka 4,000 iye anabwera ndipo anadzalipira mtengowo umene Mulungu anali atachita kale kumbuyo kuno mwa mawu ake. Iye ankayenera kuti abwere. Ajerekezi onse ku Gehena sakanatha kumuletsa iye kubwera. Mulungu anali atayankhula kale izo. Tsopano wokhulupirira, kodi mwavala nsapato zanu zachisangalalo? Mvetserani kuichi. Ngati inu muli Mkhristu, ngati inu muli ndi mwana wa Mulungu, Baibulo linati izo si o mlaliki. Limenero ndi Baibulo. Ilo linati mayina anu analembedwa mu buku la moyo wa mwana wangosa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Oh my, nthawi yomweyo imene Khristu, imene Mulungu anati Khristu adzaphedwa, iye analemba dzina lanu ndi lake. Haleluya! Ndi zimenezotu dzina lanu linalembedwa. Iye anati ndipo iye anawanyenga onse akulu, ang'ono, ambiri anali mamembala a mpingo, a Khristu onyengezera. Iye anawanyenga onse amene mayina awo sanalembedwe. Wosati mubuku la mpingo, koma mubuku la moyo wa mwana wangosa. Liti maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Mulungu analemba dzina lanu mubuku la moyo wa mwana wangosa mwa mawu ake oyankhulidwa. Ndipo anamutumiza Khristu nsembe kuti akagule ilo, kuti akawombole gulu lomwelo limene iye analemba mayina awo. Mubuku la moyo wa mwana wangosa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Tsopano iwo amene iye anawaitana, iye wawalungamitsa. Iye anawaitana iwo maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Iwo amene iye anawaitana, iye wawalungamitsa. Ndipo iwo amene iye wawalungamitsa, iye wawapatsa kale ulemerero. Mulungu yemweyo amene maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe anatchula dzina lanu ndipo analilemba ilo pa buku la moyo wa mwana wangosa mu buku. Kuchokera ku maziko a dziko lapansi anakupangirani kale malo mu ulemerero. Ndipo pamene sasa wapa dziko lapansi uno udzatha tili kale ndi wina ukutiyembekezera ife uko mu ulemerero. Ndi zimenezotu, menewo ndiwo uthenga. Kodi ife timadandaula ndi chiyani? Chifukwa chiyani timayenda nkumaoneka monga chonchi? Chabwino, ine ndimangodabwa. Wezani mitu yanu,
Bible linati kweza ni mawondo ofoka ndipo mulole manja akwezedwe mwamba amene nthawi ina anali pansi mulole iye amene ali ofoka amene ndine wamphamvu amen pakuti uthenga waperekedwa ndi nkhani yabwino ndipo mawu uno mzimu oyera kupereka mu mawu ukukubweretserani inu uthenga wabwino kuti kuyambira maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe mulungu analemba dzina lanu mu buku la moyo wa mwana wangosa adierekezi onse kuchokera ku gehena sangathe kulichotsa ilo mmenemo mawu a mulungu analilankhula kale ilo motsimikiza basi kuti zidzachitika monga mulungu analilembera ilo mmenemo maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe amen Atate athu akumwamba ndi yaulemerero bwanji muchikondi chake chosatha ndi chifundo chake kuti adzatichitira ife zimenezo anati chifukwa chake khalani inu angwiro monga atate anu akumwamba ali angwiro inu mungakhale bwanji pamene sungwiro wanga sungwiro wanu ndi ungwiro wake wa mawu ake kuti iye anakusankhani inu ndipo inu simunamusankhe iye ndipo iye anakubweretsani inu mwa Khristu ndipo inu muli otetezedwa ndi Yesu Khristu ndipo angwiro basi monga Khristu anali pamaso pa Mulungu pakuti inu simukuyima ndi kwanu komwe inu mukuyima mwa iye ndi chinthu chimodzi ine ndikumukhulupirira Mulungu amen oh ine ndimamukonda iye Oh my! Kumbali ina ya Edeni, Amen. Ndinthawi yopambana bwanji imene iti idzakhale tsiku lina pamene inu mudzayang'ana mbuyo pansi ndikudzati chifukwa chiyani ine ndinkaopa taonani chisangalalo chimene ine ndinachiphonya nyamata mtsikana mawa uno kapena inu bambo wachikulire kapena mkazi amene simunakhalepo mkhristu mulungu wakhala kugogoda mosalekeza mu mtima mwanu oh inde mukhoza kubwera kumapeto kwa nsewu koma simudzakhala ndi chisangalalo sipadzakhala nyenyezi zokuzungulirani inu kuti ziwale ine sindikufuna kudzayima monga choncho ndikufuna ndidzamumve iye akuti izo zinachitidwa bwino mtumiki wanga wabwino ndiwokhulupirika ine ndikufuna ndidzamuonetse iye kuyamikira kwanga mkazi wanga wosauka wang'ono wokalamba wamutu wa imvi momwe ine ndingakondere kumuchitira iye china chake chimene ndikudziwa kuti iye amachikonda chifukwa ndimamukonda iye ndipo ndimadziwa kuti iye amandikonda ine ndipo ngati ine ndingachitire izo kwa mkazi wanga muchikondi cha umunthu kodi ine ndikuyenera kuchita chiyani kuti ndidziwe kuti mulungu mwachisomo maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe anandiona ine wosauka wochima wang'ono ndikudzandima ndipo ndimapita ku gehena ndipo sakanachitira mwina ndipo iye anandidzodzeratu ine ndipo anayika dzina langa mu buku la moyo wa mwana wankhosa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe oh ine ndimamukonda iye palibepo njira nkomwe yofotokozera konse zosadabwitsa baibulo linanena iso silinaone kutu silinamve ngakhalenso izo sizinalowe mmitima ya anthu oh my mulungu ndi waulemerero bwanji kodi inu simukufuna kumudalira iye ngati mwatopa ndi kugwedezeka manyazi pa inu a khristu amene mumadzitcha nokha a khristu ndipo mumayendayenda ndi kutopa chabwino ine sindikudziwa ndipo ngati ndipita kutchalichi oh ndinu chowiringura choyipa ndiloleni ine ndikuzeni inu kwezani mitu yanu longolani chidali chanu oh my Oh, gwiritsani ntchito chikhulupiriro. Chikhulupiriro ndi bwana uko nkulondola. Chikhulupiriro tili ndi tsitsi pa chidali chake. Bale, ine ndikutanthauza tili ndi akatumba akulu. Pamene icho chiyankhula, nthawi zonse zimagwa kuchokera mbali imodzi kupita kwinayo. Mdilekezi amati, tsopano iwe sungakwanitse basi kuchita zimenezo, iwe sungathe kuchita izi, iwe umachita manyazi kuchitira umboni. Chikhulupiriro chimadzukapo nkuti khala chete ndale ngamalo amen ndithudi chikhulupiriro chimayamba kuchitapo kanthu ndiyo chimene ife tikuchisowa lero pamwenda njira aliyense mdzikoli wongolani mutu wanu Bible linati pamene ine ndinali David anati pamene ndinali ndi mantha ndinkayenda ndi ndinkamudalira iye pamene ine ndinkachita mantha ndiye ine ndinkamudalira iye nthawi zonse ndikafika ku mantha a imfa mithunzi Pamene Paulo anatsika iye anati, imfa bola yako ili kuti, manda chigonjetso chako chili kuti, mbale. Mioyo ya amuna akulu onse imatikumbutsa ife. Tikoze kupanga mioyo yathu kukhala ya pamwamba ndi kusiyana kumasiya mbuyo mwathu. Mpondero pa mchenga wa nthawi. Tsiku lina tikakhala kutsidya pa mapiri ya kumwamba aulemerero kumene dzuwa silidzalowa konse mu mzinda umenewo kumene oyera akufula kale kwasiza kale zimenezo zachikhulupiriro zikuyang'ana mbuyo kumalo awo kutsidyako ndi kumaona njira yathu yopangidwa ndi ulemerero. Ine ndikufuna ndidzakhale ndi iwo ndi kudzaona kuti ine ndayika mutu wanga mwamba mumlengalenga ndi kumamudalira Mulungu ndi kumayendabe mu nthawi yanamondwe. Oh my, tiyeni tipemphere. Atate athu akumwamba, ife tikukuthokozani inu mawa uno chifukwa cha Yesu. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha ungwiro wa uthenga, ungwiro ndi kuchita kwa yekha kwa muyaya kwa Mulungu wa muyaya mawu oyankhulidwa. Ndipo molingana ndi mawu ake iye anachitana ife ndipo anatisankha ife mwa iye maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Ndipo analemba mayina athu maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Pamene Mulungu ayankhula mawu, izo zikuyenera kuchitika. Zikuyenera kuchitika basi. Ndipo inu munayankhula mayina athu pamene inu munayankhula dzina lake. Inu munatisankha ife ndi iye dziko lisanayambe. Chotero palibe chimene ife tinganene kuti tikanachita. Ambuye, izo sizili mwa anthu. Palibe chomwe tingadzitukumule nacho kapena kudzitamandira. Chinthu chokhacho chimene ife tikunena ndi Mulungu, zikomo inu chifukwa cha chisomo chanu, zikomo inu chifukwa cha chifundo chanu Ambuye. Kuona kuti ife tinali alendo, koma tsopano inu matipanga ife angwiro ndi nsembe yangwiro ija imene ife tayimamo. Oh Mulungu, tikuyima mwa iye lero pamene ife tikusuntha chitsogolo. Tikukuthokozani inu Atate chifukwa cha zinthu izi. Ife tikupempha ngati alipo mmodzi muno lero Ambuye amene sali muchikhalidwe chimenecho, mulole iwo mphindi ino apange chisankho chawo chimodzi ndi chamuyaya ndi chomaliza. Inu musanapange kuitana kwanu komaliza ndi kotsiriza pa mtima wawo. Ife tikupemphera kuti inu mupereke izo kudzera mu dzina la Khristu. Ndipo pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa, ine ndikudabwa ngati alipo munthu woteroyo pano mawa uno amene alidi mwana mwali wogona, simunadzukepo kukuzi ndikira kuti mukuyenera kupulumutsa miyoyo. Inu mukuyenera kuchita china chake, ndipo mukufuna kuti Mulungu akukumbukireni monga wopulumutsa moyo. Mukufuna kukhala modzi amene ati apite kunja ndi kukayesa kupulumutsa miyoyo. Kodi mungakweze dzanja lanu kuti Mulungu ndikumbukireni ine, Mulungu akudalitseni inu, izo nzabwino. Chabwino. Kodi alipo munthu woteroyo pano mawa uno amene sanamulandirepo Khristu nthawi imodzi ngati mpulumutsi, koma mawa uno akufuna kuti apange lingaliro lotsiriza ndi lamuyaya limenero? Pamene inu mukuona dzuwa likukalowa kutsidyako, ndipo inu mukudziwa kuti kwangotsala masiku ochepa chabe, ndipo ife sitikhala kuno mopitirira. Inu mukudziwa zimenezo, koma inu mukufuna kuti mubwere mufumu wa Mulungu. Mukufuna kuti Mulungu akulandireni inu, ndipo inu mukukhulupirira kuti iye amachita zimenezo. Ndipo inu mukweza dzanja lanu kuti muchite zimenezo mawa uno, kuti mukukhulupirira kuti Khristu tsopano akukutengani inu ngati mwana wake. Mulungu akudalitseni inu, ndipo Mulungu akudalitseni inu. Wina wakenso inu mumutenga iye ngati mpulumutsi wanu lero, inu mukweza dzanja lanu kuti kuyambira lero kuchoka pano tsopano ndidzimutumikira Mulungu ndi mtima wanga wonse. Ine ndikukhulupirira, ndipo ndikufuna kuti ndikumbukiridwe moyo wanga wonse. China chake chakhala chikugogoda pa mtima wanga, ndipo chagogoda pa mtima wanga, ndipo ine ndimachikana icho, ndipo ine ndikuopa, ine ndikhoza kuchikana icho nthawi yolakwika tsopano. Ndipo chotero mawa uno, Mulungu mwachisomo, ine ndikutulukira ndikukweza dzanja langa ndikuti ndichitireni chifundo ine wochimwa. Kodi pangakhale wina, Mulungu akudalitseni inu, ndipo akudalitse iwe mtsikana wang'ono. Ndaona dzanja lako nawenso wokondedwa. Chabwino. Wina wakenso, kodi mungakweze dzanja lanu mukuti ndikumbukireni ine? Kodi alipo obwelera mbuyo ndipo akuti, oh mbale Branham, ndine Mkhristu, koma ndine wawiri ngula wosauka pamodzi. Kawiri kawiri ndimabwelera mbuyo ndipo ndimachita zolakwika. Ndipo ine ndimamukonda Mulungu. Mulungu ananditenga ine mwachisomo, ndikudziwa kuti ndine mwana wake. koma sindina kalepo wokangalika, sindina chitepo ntchito ya Ambuye. Ine mwanjira ina ndimangotengeka motsatira, ndikulowa ndikutuluka, ndikulowa ndikutuluka, koma china chake chimangondigwira ine mumtima mwanga. Ndikuchita manyazi ndi umboni wanga, ine ndingachite manyazi kukomana ndi Mulungu mawa uno, osati moyo umodzi kapena kalikonse. Ine ndikufuna Mulungu andibweze ine, ndikundikumbatira ine kumbali yake yowukha magazi, ndikundikwapula ine chimene ine ndikuyenera, ndikundilola ine ndikhale mkhristu weniweni kuyambira lero mpakana. Ndikubwezera dzanja langa kwa Mulungu, ndi chimene ine ndikufuna kuti inu muchite Mulungu. Mulungu akudalitse iwe Dona, Mulungu akudalitseni inu, kuti tsopano Mulungu akuona mtima wanu. Ndipo ambiri a inu munakweza manja anu, ine ndikukudziwani inu, ine ndimadziwa moyo wanu wokwera ndi wotsika. Pamene inu akhristu ena onse akupemphera, ine ndikudziwa chikhalidwe chanu chokwera ndi chotsika. Ine ndikudziwa kubwerera mbuyo kwanu. Mulungu amazidziwa izo mwabwino kwambiri. Ngati ine ndazidziwa izo, ine ndikukuonani inu mukubwera kuguwa kuyesera kuti mudzapange poyambira ndikubwerera mbuyo. Yesera kuti mupange poyambira ndikubwerera mbuyo. Mwamuna anangogwa nkufa masiku angapo apitawo, amene ankaphunzitsa Sunday school kuno, ine ndikuopa ena anthu ake ali pano. Ine ndikanatchula dzina ambira inu mukudziwa amene ine ndikumukamba. Munthu ameneyo ankabwera kuchalichi, iye ankabwerera, iye ankabwera kuchalichi, iye ankabwerera, iye ankafuna kuchita bwino. Iye anali ndi chomuchitikira ndi Mulungu. Iye anali munthu wabwino mumtima, koma iye anayamba kusokonezeka kwambiri ndi dziko. Iye anafa ali mnyamata, analisiya dziko lapansi. Tsopano ndikudabwa kuti mphoto yake idzakhala chiyani. Mukuona, musachite zimenezo, musamachite zimenezo nzanga, mukhale mzingwezo. Munthu ameneyo atakhoza kubwerera ku dziko lapansi lero ndi kudzayima kutsidya mu mzinda paliponsepo, pamalo omwewo amene iye anaferapo, iye angadzafuwule ndi kuthamangira kukachisi molimba momwe iye akanatha kubwerera. Mnyamata, ine ndikukuzani inu, pangadzakhale miyoyo yopulumutsidwa sabata ya mawayi, iye atati wadzafika kuno, iye ali kutsidya kwa nzere tsopano. Koma kumbukirani, bola ngati muyaya ulipo, mwakuya, monga mlengalenga ulipo, iwo sadzakhala ndi mwayi wina woti apulumutse moyo. Sadzakhalanso ndi mwayi wina wodzakhalira moyo Mulungu. Iye anapanga chisankho chake chomaliza. Nanga bwanji zanu mawa uno, tiyeni tizikonze izo kwa Mulungu. Pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa, tipatseni ife poyambira pang'ono kutsidya lina la Yorodano. Tsopano pitirizani kupemphera. Pang'ono pang'ono tsopano tonsefe. Chikukulepheretsani inu ndi chiyani? Tsopano tonsefe pamodzi pang'ono pang'ono. Yeah.
us great. Yeah. The indifferent fetters.
Maunyolo osanjanitsika, maunyolo achipembedzo, maunyolo achipembedzo, unyolo wa uchimo, unyolo wa kusakhulupirira.
Jesus, his presence is near. Every fetter.
Mungu obanga chisankho chanu.
When he says, you free.
Mulungu akudalitseni inu dona. Winanso mulole maunyolowo aduke mozungulira. Kodi inu simukufuna kukhala mfulu lero? Mukungonamizira chiyani? Bwanji, ndinuombetsa chisoni kwa inu eni ngati simuli mfulu. Zimoyera zidutsa zonse zichoke pa njira. Mzimu wa Mulungu ukusunthira pansi mu mtima mwanu. Mulungu akudalitseni inu mulongo. Mwina mwake chintu cha ching'ono chakale chikukugwirani inu. Kodi inu simukufuna kupulumutsidwa? Ndikudalira kuti mayina athu akulungidwa pamodzi. Mulungu akudalitseni mbale. Ine ndikuyembekeza mayina athu akulungidwa pamodzi uko mulemelero. Monga nyenyezi za Mulungu zikuwala kwa nthawi zonse. Mudzang'ane kumeneko ndipo mudzati ndi uyo wayimayo mbale Branham. Ine ndidzati oh eya mbale. Kukumbukira kumusi kukachisima wa uja.
There is rest for you. I will ever, ever praise him. Don't you want to do it? Will ever.
Wobwelera mbuyo kodiwe sukufuna kusunthira kuguwa tsopano china chake chachikale chaching'onocho chayima mnjira yako. Yesu amaswa unyolo umenewo. Kazibwerani. Zanga ochima pano paguwa wobalera mbuyo muzeni iye za izo tsopano izo zinali kuti inu mwagwada pamenepo nokha ndi Mulungu tsopano iye akuyang'ana pa inu palibe ngakhale mpheta ingagwe popanda iye kudziwa izo.
Oh, come to this fountain so rich. Sweet, mellow.
Ngati inu simunalandirepo mzimu woyera, bwerani, iye ali pano.
At the same years, or plunge into day and be made complete. Oh, glory to you. Why with your heads bowed?
Pamene mitu yanu iliyowera mitsidwa, kodi inu munayamba mawazindikirapo anthu amene amalandira Khristu? Penyani mtundu wa malo amene iwo analipo, mumwe iwo anaupezera iwo. Inu mudzawaona iwo akuchita mofanana ndithudi ngati zili za mpatuko ndizongogonza ndizotengeka mwanayo adzaukitsidwa monga chomwecho. Umo ndi momwe zidzakhalire ngati zili zozizira zofunda komanso zosanjanitsika kawiri kawiri mumwe iwo alili. Iwo amalandira nzimu wa mtundu umenewo, chifukwa ndi chimene chili pamenepo, chikugwira ntchito pamenepo. Nditengereni ine ku mtanda, nditengereni ine kumalo kumene kuli nzimu ukuyenda. Izo zimafewetsa mtima wanga. Ngakhale ndingayankhule ndi malilime a anthu ndi angelo. Ngakhale ndingapereke chuma changa chonse kuti ndidyetse osauka. Thupi langa kuti liwotchedwe ngati nsembe. Kukhala ndi chidziwitso kudziwa zinsinsi zonse ndi zinthu zonsezi, izo zonse zidzalephera. Koma pamene icho chimene chili changwiro chidzabwera, chimene chili chikondi, icho chimapirira kwa nthawi zonse. Chikondi chimachita chikhulupiriro. Kodi inu simubwera tsopano pamene kumverera kokondeka uku kodzichepetsa kokoma kwa mzimu oyera kukusunthira apa paguwa tsopano? Mungogwada pansi ine nani? Mulungu, mundichitire ine chifundo. Ine ndikufuna inu mundipatse ine tsopano mumtima mwanga mzimu uwu umene uli mumpingo. Tsopano ndikugwada ndipo ndikupempha. Ndipo mwachikhulupiriro ine ndikukhulupirira kuti inu mupereka izo kwa ine. Muzienda mukuchoka pano umodzi wa mizimu yodzichepetsa kwambiri, yokoma kwambiri. Zonse zidzakhala zitatha pamenepo.
Where he took glory to his name.
Pamene ife tukuimba iyi ndikudabwa ngati pali ya Khristu omwe angafune kudzipatula moyo wawo ndi awa pano paguwa amene abwerera mzimu oyera ndi chipulumutso. Kodi inu mungafune kugwada pano ndi ife kupemphera ndi ife kwa maminiti pang'ono? Chilichonse chimene inu mukuchifuna, zilibe kanthu chimene icho chili. Ngati ali matenda inu mukufuna machiritso. Ngati lili vuto ndipo mukusowa mpumulo. Ngati muli ndi nkhawa kuvutitsidwa mukufuna mtendere, bwerani tsopano. Simutero inu?
Oh, come to this town, come so rich and sweet. Yes, thy poor soul at its
feet. Yes. Wokondwa kwambiri kuona ambiri akubwera mawa uno.
You see, it's a work of the Holy Spirit.
You know, maona, dinchito yan zimoera. Ye amachita izi. Ku osati motengeka, zolimba, zakuya. Osati motengeka, si zovomerezeka. Ndichikondi chimene chimakoka. Chimatikakamiza ife. Zopambana, aliyense akungowera matsopano. Kodi simukuzikonda izi? Sindikudziwa momwe inu mukumverera. Koma ine ndikungomverera ngati mumtima mwanga. Iwe umangomverera kugwa kwa misozi mkati mwako ikutsikira pansi. Mzimu oyera wa Mulungu ukungoyenda. Iye akuichita ntchitoyo. Mbale, ndipatseni ine mpingo wonga umenewo, umene uli wosweka kwenikweni, ukupita ku nyumba ya wowumba kuti ukaumbidwenso. Tiyeni omvetsera atandizire kuimba iyo tsopano pamene olapa ali paguwa akupempha.
Thank you.
Oh Mulungu Atate athu ife tikubwera kwa inu lero modzichepetsa osweka zimoyera ukubwera mu mawu a Khristu ndi kwambiri oya ndi oyamikira kwambiri kwa inu kuti akulandirani inu abadwa matsopano inu munadzoza izi kuyambira kumaziko a dziko lapansi inu munalengeza izo inu munati ndili ndi zinthu zambiri zoti ndikuuzeni inu zimene sindingathe kukuwuzani inu tsopano koma pamene iye mzimu woyera adzabwera iye adzawulula zinthu izi kwa inu ndipo adzakuphunzitsani inu ndi kukutsogolerani inu ndife othokoza kwambiri mawu uno chifukwa cha mzimu woyera umene umawulula mawu a Mulungu inu munati ndipo iye adzabweretsa zinthu izi kwa anga kwa chikumbutso chanu zimene ine ndanena kwa inu ndipo iye adzakuonetsani inu zinthu zimene zili mkudza ndife okondwa kuti iye ali ndi ife lero ndipo kudzera mukuphunzitsa kwa mawu ndi kugwira ntchito kwa mzimu woyera kwapangitsa akhristu kudzuka zinapangitsa ochimwa kuti abwere kwa inu obwerera mbuyo kuti adzadziyeretsenso okha atate iwo ali paguwa zipangitsa odwala ndi otopa omwe asautsidwa kuti abwere ndi kudzaweramitsa mitu yawo kuti adzavomereze machiritso a thupi lawo podziwa kuti mawu anu oyankhulidwa ndi choonadi china chilichonse chidzalephera koma mawu anu sangalephere konse choonadi inu mudzadziwa choonadi ndipo choonadi chidzakumasulani ndipo ife tikubwera kudzavomereza mawu uno chimene inu mwatipatsa ife mukuzunzika kwanu kopambana ndi chitetezero pa imfa yanu imene inu munatipangira ife ndipo ife mwaulere Ambuye Yesu tikulandira izo ife tikukhulupirira mawu a Mulungu tikukhulupirira kuti inu munalonjeza iye amene adzadza kwa ine ine sindidzamutaya konse oh Mulungu ndi lonjezo lotani zilibe kanthu kuti ndizachiyani inu mwatero pamene mupemphera khulupirirani kuti mwalandira chimene mwapempha inu mudzalandira icho tsopano Atate ngati ife tikukhulupirira izo moona izo zakhazikika ife tikukhulupirira izo izo zachitika ndiye ife tikuchita pakuvomereza kwathu kuti inu mwatichitira ife izo osati kuti ndife oyenera ndife osayenera koma kupyolera mu chisomo chanu chosatiyenerera chimene ife tili nacho kupyolera mwa inu ife tikukhulupirira kuti ntchito yatha ndipo monga olapa awa ndi iwo amene akubwera mawa uno kudzadzipatulira okha ndi kwa iwo amene akubwera pa zopindula za zowawa monga Davide ananena lemekeza Ambuye o moyo wanga ndipo usayiware zabwino zake zonse amene akhululukira mphulupulu zanga zonse ndikubwerera mbuyo kwanga ndi amene achiritsa matenda athu onse zimenezo ndi zopindula za okhulupirira ndipo ife tikuzilandira izo kudzera mu chikhulupiriro mawa uno pobwera pa mawu a Mulungu zimene zinayankhulidwa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe ngati kukanakhala kosatheka kuti izo zisachitike momwemonso sikotheka kuti ife tisalandire zomwe tapempha ngati ife tapempha izo ndi chikhulupiriro tikukhulupirira ndipo zimenezo zili ti mwa mitima yathu Ambuye kuti tilandire zomwe ife tapempha Yesu tisungeni pafupi ndi mtanda pamene ndani abwera ngati madzi wosefukira Ambuye muzikweza mlingo wotsutsana ndi iye dalitsani gulu laling'ono ili loyembekezera Mulungu mulole mzimu wanu woyera watenge awa amene ayeretsa mioyo yawo amuna ndi akazi awa amene anagwada paguwa ochimwa awo amene anabwera ndikudzaweramitsa mitu yawo atengereni iwo mu ufumu wanu Ambuye ndikuzindikira kuti ndi chikhalidwe chawo chomwe miniti imene iwo anakukhulupirirani inu imeneyo ndi miniti imene inu munawalandira iwo pakuti inu munati palibe munthu angabwere pokhapokha Atate anga atamukoka iye ndipo yense amene adza ine ndidzampatsa iye moyo wosatha ndipo ndidzamuukitsa iye pa tsiku lotsiriza amenewo ndi mawu anu Ambuye ife tikuwakhulupirira iwo ndipo izo zatheka ntchitoyo yatha ndipo ife tikukuthokozani inu chifukwa cha izo ife tikukuthokozani inu chifukwa cha machiritso athekeleli lonse chifukwa cha moyo uliwonse wotopa chifukwa cha chilichonse chimene wanu iwo amene anali ndi manja ofoka amene akhala ali ndi mantha iwo amene amadabwa David anati pamene ine ndinkaopa ndinachita mantha kenako ine ndinadalira mwa inu ndipo ndinayendabe chitsogolo Mulungu tiloleni ife tikweze mitu yathu mawa uno osati amantha koma akhristu amene akukhulupirira mwa Yesu Khristu mulole ife tiziyendabe ndi umboni wathu kuwala mulole kupyerera mu machiritso amatupi athu kupyerera mu umboni wachipulumutso chathu mulole ife tipindulire ena kwa inu perekani izi Atate monga onse paguwa ife razisiya perekani izi kwa ulemerero wanu pamene ife tikukukhulupirirani inu ndi kuyembekezera pa inu Ambuye apa ndi pamene kungosamba mukukongola kwanu kungosamba mulonjezo lanu kumvelera mzimu woyera wa ulemerero uwo ukuti kopera ife kwa inu mume ife timakukonderani inu mume ife tikukutamandirani inu mume ine ndikukupembedzerani inu Ambuye ine mwini kuno kuseri kwa desiki lopatulika ili manja anga ali mwamba kwa inu ine ndikukupembedzani inu Mulungu wanga ine ndikukupembedzani inu ndinu mchiritsi wanga mpulumutsi wanga mfumu yanga wondipatsa wanga Atate anga mbale wanga zonse mu zonse wanga akukhazikika mwa inu inu ndi mphamvu zanga ine mwapoyera inu David anati ndidzakutamandani inu mu msonkhano wa oyera mtima ndipo ndidzakupatsani inu matamando pamaso pa oyeretsedwa mawa uno ine ndikukutamandani inu chifukwa chondichiza ine ndikukutamandani inu chifukwa cha moyo wanga ndikukutamandani inu chifukwa cha thanzi langa ndikukutamandani inu chifukwa cha bwino umene inu mwandionetsera ine ndikukutamandani inu chifukwa cha zinzanga ndikukutamandani inu chifukwa cha chilichonse Ambuye ndinu odabwitsa chisangalalo chosaneneka komanso chodzaza ndi ulemerero mume ine ndikukutamandani inu mume ine ndingakuvomerezereni inu kwa wofoka mume ine ndingakuvomerezereni inu kwa wochimwa ngati mpulumutsi mume ine ndingakuvomerezereni inu kwa odwala ngati mchiritsi mume ine ndingakuvomerezereni inu kwa oyendayenda ngati mfumu mume ine ndikukonderani inu mawa uno mume ndingakuvomerezereni inu Ambuye kwa iwo oponderezedwa kukhala chisangalalo chosangalatsa mu msasa mume ife tikukuthokozerani inu ndinu thanthwe mu dziko lotopetsa wobisalirapo mu nthawi ya namunge Alfa Omega chiyambi ndi mapeto uwa la Sharoni kakombo wa mchigwa nyenyezi ya mawa mume ife timakukonderani inu mume timakukonderani ndikukulemekezani inu inu wosafanizika wamwiyaya uyo ife tikukupatsani inu matamando ife tidzakutamandani inu ndikukupatsani inu matamando kudutsa mibado yonse tilandireni ife Ambuye pamene ife tikupereka madalitso awa zipatso za milomo yathu inu munati ndife anthu achilendo ansembe achifumu tikupereka nsembe za uzimu zipatso za milomo yathu kupereka matamando ku dzina lake mume ife timamutamandira iye mume ife timamukondera iye kwa nthawi zonse ndi nthawi zonse landirani zokonda za mtima wathu onetsani milomo yathu Ambuye kuti kuchokera mukuya kwa mtima oyera ife tikukutamandani inu podziwa kuti sizomwe tingachite si moyo wathu ndi moyo wake si chipulumutso chathu ndi chipulumutso chake si kumwamba kwathu ndi kumwamba kwake ife si ntchito zathu zomwe ife ntchito zake osati chisomo chathu ndi chisomo chake osati ulemerero wathu koma ulemerero wake osati mphamvu yathu koma mphamvu yake mume ife timakukonderani inu osati mpingo wathu koma mpingo wake mume ife tikukutamandirani inu pakuti iyo ndi mitima yathu Ambuye ndiyo mitima yathu tilandireni ife Mulungu mtumizireni Branham Tabernacle wang'ono kutsanulira kwa mzimu inu mutero Ambuye ndife osowa pano pangodya Mulungu tsitsani mivumbi ya mdalitso tsanulirani mvula ya Mulungu yoyamba ndi yotsiriza abatizeni abusa athu mwatsopano Ambuye ayatseni iwo moto ndi uthenga ife tikuwakonda iwo lero Ambuye iwo ndi wantchito wanu
ife likupemphera kuti inu mudzoze mtima wawo, mudzoze mitima yalaliki ena mchipinda chino mawa uno ndi membala aliyense. Mulole ife tichoke pano Ambuye, ndipo musayiwale wantchito wanu wosauka wosayenera ine mwini Ambuye, kuti inu mundidzoze ine mwatsopano ndi mzimu woyera. Perekani izi Ambuye, tipatseni ife madalitso awa, ife modzidyepetsa tikuyembekezera paguwa, podziwa kuti ife tikulandira iwo kudzisambitsa tokha mu mzimu wanu woyera, ndipo osachita manyazi ndi uthenga wa Yesu Khristu, mphamvu ya Mulungu ku chipulumutso. Mwimwe ife tikukuthokozerani inu chifukwa cha izo. Tsiku lina la ulemerero ife tikuyembekeza kudzakuonani inu Ambuye, kudzayika manja athu pa mapazi a Iye amene wayima nafe lero, amene ife sitingathe kumuona, koma ife likudziwa kuti Iye ali pano. Mwimwe ife timamutamandira Iye.
Out in that city the sun will never go down. The flowers are blue forever, and the sun will never go down. I feel like traveling on. I feel like traveling.
Ndiyangati akumvelera choncho, kwezani mwamba dzanja lanu. Inu ndi mmodzi muli pamutu pangalawayo Ambuye, inu mukudziwa zonse za izo. Ife likupempha ndalitso uwu mu dzina la Khristu. Amen. Wokondedwa Atate akumwamba, pamene tikudutsa paguwa kuyika manja pa iwo amene mwina akuyembekezera ndalitso wowonjezera, mulole mzimu woyera umene sunakhudze basi mwanjira yoyenera, koma ife tikupemphera Atate akumwamba kuti inu mupereke mdalitso. O yankhulani Atate akumwamba, chitirani chifundo mlongo wathu. Wokondedwa Atate akumwamba, pamene mkazi wokondedwa uyu apa akubwera kuno mwachikhulupiriro, masiku ambiri iye wakhala ali kuno. Imvi izi ndi makwinya awa, koma ndi khama lochuluka bwanji limayenera kuti adutse pano mosakayika, koma chimene manja awa abwera pansi pa masamba Baibulo atakwezedwa mmwamba kwa inu. Mosakayikira kumaona mumtima mawa uno, pamene iye amatsimphina akulowa mchalichi chino ali ndi ndodo pansi pa mkono wake, koma tsopano mwachikhulupiriro iye waziga izo pansi kuti achoke akuyenda. Mchiritseni iye Ambuye, iye wabwerera madalitso a Mulungu. Ine ndikupemphera Mulungu wakumwamba kuti mumudalitse iye, ndipo mulole iye asadzayisowe konse iyo masiku ake onse. Mpatseni iye mphamvu muthupi lake, mulole iye akapindulire miyoyo kwa inu Ambuye ku ufumu wa Mulungu, mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudalitseni inu mulongo, musati simukasowanso kukagwiritsa ntchito ndodo yakaleyo. Ine sindikukhulupirira aponso, inu muli bwinobwino, ndipo ine ndikukhulupirira kuti mukupita kwanu wopanda iyo. Amen. Pamene muzituluka mchipindachi, muyike iyo paphewa panu ndi kumatuluka, zonse zikhala zitatha. Atate Mulungu, ife likupemphera kuti inu mumudalitse mkazi uyu amene wayima pano lero, mumupange iye akhale wamphumphu. Perekani izi Atate, ife tikuyika manja pa iye ndi kukhulupirira izo mu dzina la Yesu. Atate Mulungu, ife tikuyika manja pa mlongo Slota, tikupempha kuti iye achiritsidwe. Wokondedwa Mulungu, ife tikuyika manja pa athu. Sindikudziwa momwe mukumverera ndiyimba vesiyo inu muyimbe kolasi ndi ine.
The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist. He died like a man. Then came the Lord Jesus. Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. Keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost God, I love it. It's dripping with blood. The blood of this, let the world say what they want to, who died for the truth. This Holy Ghost God, but keeps dripping with blood. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. Kept dripping with love. This Holy Ghost, it's dripping with love. The blood of love, who died for the truth. This Holy Ghost, God's blood is dripping with blood. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood with the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Keeps dripping with blood. Yes, dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of this one who died for the truth. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. Souls under the altar crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? Listen. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson blood. Oh, it keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood.
Ndiye ngati ali wogondwa mawu uno kuti mwalandira mzimu oyera, kwezani mwamba manja anu, kodi izo sizodabwitsa ndithudi. Gwiranani chanza ndi mzanu amene wayima pafupi nanu. Nenani Ambuye alemekezeke mbale chifukwa cha wabwino wake wonse. Murunga kudalitseni inu mbale, Murunga kudalitseni inu.
It's dripping with blood. Oh, it's dripping with blood.
Dizimenezo tu, kweza ni mwamba manja anu.
It's dripping with blood. This Holy Ghost
with love.
Aliensa imbe iyo.
Murungu akudalitseni inu mulongo. Eya, zobambana. Wokwandwa kwambiri kumva zimenezo. Murungu akudalitseni. Ndona amene wangopempereredwa kumene iye wakhala akuyenda tsopano kwa zaka zitatu akulemekeza Mulungu. Tsopano tiyeni tiimbe nyimbo yabwino yakale iyi ndiyangati amayikonda iyi. Chikhulupiriro mwa Atate, chikhulupiriro mwa Mwana, chikhulupiriro mwa Mzimu Woyera, Atatu mwa mmodzi. Chabwino Mulungu, perekani iyo.
Faith in the Holy Ghost, we in the one, the demons will tremble at sinners awake, a faith in Jehovah will anything.
Yangadi anawanda kamulabi inolo sangalala ngati iri. Wanji, Mulungu akudalitseni inu Mulungu. Tieni tonse tiimbe tsopano. Aliyense, pamwamba pamawu awo. Mulungu akudalitseni inu Mulungu. Zikomo inu Mulungu. Mulungu akudalitseni. Amen. Mulungu akudalitseni inu. Inde. Amen. Amen. Mulungu akudalitseni. Mulungu akudalitseni. Mulungu akudalitseni inu Mulungu wanga wogondedwa. Mulungu akudalitseni inu Mulungu. Manja anu ndipo imbe ni iyo tsopano. Mulungu akudalitseni Mulungu keri. Ndine wogondwa kukuonani kuno. Kulondola Mulungu akudalitseni. Nonse mukudziwa amene akufuula uyu ndi Mulungu keri. Inu mukudziwa iye anali ku kigelegezi anayesera kumupha iye kunja kuno mungozi ya galimoto. Ndipo anamutengera iye kunja uko kuchipatala atadulidwa yense. Ndipo anati iye sadzayendanso ndi chilichonse. Koma chisomo cha Mulungu iye anali amene anachiritsidwa zikumveka ngati our salvation army kuno mawa uno. Tiyeni tilemekeza Ambuye ndi iye aliyense. Nonsenu bwerani mudzakumane ndi Mulungu keri. Ndipo mudzikirana naye chanza pamene inu mukubwera. Ndikudziwa kuti ndinu nonse okondwa kumuona Mulungu wanu. Ndipo apa tsikirani munsi ndikudzagwirana naye chanza. Pomwe pano apa paguwa inu nonse mutero aliyense wokondwa kukuonani inu. Chabwino Ambuye alemekezeke.
Mbale Neville.
Mulungu akudalitseni Mbale Neville. Amen. Mulungu akudalitseni. Tiyeni timire ndipo tiweramitse mitu yathu minuti yokha inu mutero pamene mbale akutibalalitsa. Weramitsani mitu yanu minuti yokha mupemphero. Mbale Neville, ngati inu mungathe.